Amen ake sithi mayibongwe inkosi ngalendlela ngalelo culo lemangalisayo akulona iqiniso lelona lapho uJesu efika zonke izinto ziyaguquka ngaleso sikhathi azinjalo na isigayigaye sobumnyama asizekho ubumnyama
and we're just so happy that Jesus has promised
futhi sijabule kakhulu ukuthi uJesu uthembisile ukuthi lapho kubuthene ababili noma abathathu ndawonye egameni lakhe ukuthi uyokuza ngakho-ke siyazi ukuthi uzoba lapha kulobu busuku usevele lapha ngoba sibuthene egameni lakhe njalo busuku emva cishe kwehora leshumi nambili nqo lapho ngithi ukuzithola kahle othile uyangitshela umfana wami noma umngami oyedwa uyibambe isikhathi eside kakhulu kulobu busuku bhili labo bantu bangabantu abasebenzayo uyabona ukuthi bangaki ozayo kubanda kabi kulelo tende ngakho-ke ngizozama ukuphuma eli kancane uma ngingakwazi khona-ke ngakho-ke khulekani kanye nami futhi ningikhulekele futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuphuthe uma kulobu busuku awu ngiyabonga kakhulu sishoda ngombhede owodwa isihlalo esinamasonto sisodwa kusihlwa makabongwe unkulunkulu lokho kuhle ukusukela izolo ebusuku ngiyethemba ukuthi kuzoba ubusuku bakho kulobu busuku tate nobusuku bakho futhi tate kulobu busuku ukuthi ngeke udinge kokuba ube sesihlalweni esinamasondo umpete kusase busuku futhi ngiyethemba ukuthi bona akekho noyedwa kini nonke uzobe uhlezi emuva ezethamelini emuva lapho kusase busuku noma ebandleni lakho uqobo nanoma kuphi lapho uyakhona manje kulaba abasha abaphendukile abasanda kuphenduka emhlanganweni ningalali nithule nje thola ibandla elihle ongaya kulo qalaza ngapha uma usuka kulesi sigodini nasezindaweni eziyizungezile lapha ndawondawo bukani laba belusi abeza lapha emsamo futhi bayasisiza emhlanganweni bakholelwa kulolu hlobo lwenkonzo ngakho-ke yana ebandleni labo futhi ubatshela ukuthi ufuna ukuba yilunga labo futhi uma bengukulaba omakhelwane ndawondawo noma ngaseduze kwabo ngingaba yilunga lebandla labo ngoba ngiyabathakasela futhi bazihlalele kahle khona phezulu lapha emsamo bobusuku bazisa wonke umuntu lokho abakholelwa kukho futhi uma ungaphandle kwedolobha uvela kwenye indawo zitholele ibandla elihle ndawondawo ibandla elihle lishumayela ivangeli futhi elikholelwa ekuphulukiseni ngokukankulunkulu manje uma ngiwazi amabandla amaningi kakhulu ngale ndlela ngiyawazi amanye ezantsi ngenye indlela ngiyazi nge-Angeles Temple ibandla elikahle kakhulu lise-Los Angeles ngqo futhi ngiyabazi udokotela Tifford no-Rolf McPherson no-Dokotela Cummings kanye nabo bonke labo bazalwana bakahle kakhulu ibandla likahle kakhulu abantu be-Foursquare bakahle kakhulu uma uhlala ngasethembeleni ngani khumbula lokho nje nginemihlangano yabo ezweni lonke umfowethu Beard ovela ngale entshonalanga ungumngane wami omuhle kakhulu futhi nginezingunguthela zabo nokunye nokunye abantu abakahle kakhulu futhi u-Rolf McPherson ngiyacabanga ungomunye wamadoda akahle kuna wonke engake ngahlangana nawo indoda ekahle kakhulu bese kuba khona umfowethu OL Jekazi ovela eWorld Church ezansi lapho enye indoda ekahle ngibe nemihlangano yakhe futhi sibe nenhlanganyelo enkulu ndawonye manje kukhona umbango omncane phakathi kwalawo mabandla kodwa ungakuvumeli lokho kukukhathaze balungile bonke bona lokho kulungile bangabazalwane balungile bonke amadoda akahle bonke kunjalo fanele ube nombango omncane ngesinye isikhathi kuba bathi kucabanga ukuthi bayizimbangi ukuthi kubagcina besemoyeni uma nje bengakuvumeli ukuthi kudlulele phambili kunalokho kuzolunga kodwa nje ngiyamthanda umfowethu Jekazi futhi ngiyamthanda umfowethu Tifford nomfowethu McPherson nabo bonke bebengabafowethu abathandekayo kimi futhi ngiyabathanda bonke ngakho-ke imibango yabo emincane ngani lokho kulungile lokho kuyenzeka nje ngisho emindenini niyazi futhi ngakho-ke umndeni kankulunkulu awuhambi bushelelezi kubukeka sengathi kunanjengoba sonke senza ngakho-ke bonke balungile bubabili bakahle noma bonke bangabafa bakahle futhi ngikholwa ukuthi kukhona umfowethu AA Allen obambe imvuselelo le ezansi ndawo eLos Angeles ezansi lapho angiyazi inhlobo le ndoda ngike ngezwe ngayo kodwa angiyazi kodwa ingumfowethu obambe izinkonzo zokuphulukisa futhi uma kukhona noma ubani ezansi kuleyo ngxenye ngani kusobala umfowethu Allen ungumvangeli njengami akanalo ibandla elithile futhi ke kukhona umfowethu Riloy Kop ezansi lapho onebandla futhi ngimazi kahle impela umfowethu ongumkristu okahle kakhulu futhi maningi nje amabandla amahle ngalapha ongaya kuwo ngakho beqinisekani ngawo wonke lawo mabandla akahle nifanele nithole lilodwa ndawo futhi uzitholele ekhaya lebandla futhi ungene futhi ubatshele ukuthi ufuna ukuba yilungu lomzimba wabo wamakholo futhi ke khumbula bese ke uye kwamanye amabandla futhi ube nenhlanganyelo nabo futhi ungalokothi unqabe noma ubani njengomkristu noma ngabe akayona iPentecostal noma uma iBaptist noma iMethodist khumbula ungumfowenu noma kanjani niyabo kunjalo hlala nalo ngqo uma ungazizweli ngaleyo ndlela khona ke ubufanele ubuye niyabo kunjalo ubufanele ubuye ngoba awuhambanga kude impela ngokwanele uyazi uma nje bengikhuluma ngolungisoko ngomfowethu iMethodist umngani wami futhi yena saba nenhlanganyelo eningi endawonye futhi wayevame kwelusa ibandla leMethodist eNew Albany futhi zobabili sazalelwa izansi eKentucky ngazalelwa ngale emotion owodwa futhi wayengale komunye lokho kungendlela yeziqondiso zethu ezansi lapho futhi ngakho ke futhi awu ngangimiza ngomfowethu Lam igama lakhe kwakungu Edward futhi ngakho ke uma nginophendukile wathi manje mfowethu Billy wathi ngibaba nomama bami babe ngamaMethodist kanye nami ngakho ke angikwazi nje ukuya ekuculisweni ngifuna ungifafaze manje akasoze angenza ilunga elihle phezulu lapho ngakho ke ngithi ngizokutshela ukuthini nginomunye wabafowethu abakahle kunabo bonke ezansi eNew Albany idolobha ngezansi nje kwami amamayela amathathu futhi ungumelusi webandla leMethodist elinomoya wangempela ngiyothi uyindoda kahle ngathi ukuthi ukoma awekho amanzi amaningi ngalapho kodwa ngathi ngiyakutshela ubufanele wehlele kuye manje ngizokwehlisela kuye lowo kwakungophendukile wami owayefuna ukuba yiMethodist uma wayenomunye wayefuna ukuba yiBaptist futhi wayefuna ukuculiswa ngempela uyothi awu manje awusoze wangenza ilungu elihle kodwa nginomngane omuhle enhle Jefferson Billy Thabenakele ogama lakhe linguBilly ngizokutshela uBilly uzokuminzisa uzovela kubambe kuze kube khona wonke amabhamuza uyeka nje ukuqala kodwa ungumfana okahle ngakho ke lolo uhlobolo enhlanganyelo sasinayo ngiyolulahlela kuye ngithi komile kabi ezansi endaweni yakhe ngoba nganawo amanzi amaningi ezansi lapho eNew Albany niyazi futhi ngakho ke wayethi kumanzi te kakhulu phezulu lapho ngaze ngabaminzisa kodwa sasinenhlanganyelo iMethodist neBaptist futhi ngangehla ngemshumayelele wayekhuphuka ngishumayelele manje uma iMethodist neBaptist benza lokho impela ababanye bangakwenza kunjalo ngakho ke thina sonke abazalwane kuKristu Jesu niyakujola lokho na amen kuyamangalisa lokho manje sizovula izwi lakhe futhi sizobeka leli washi lami obala lapha ukuze ngazi ukuthi ngeke ngihambe isikhathi eside kakhulu niyabo manje sithandwa ungangithethisi ngemva kwalenkonzo uyabo kulungile ngizozikalela isikhathi kulo busuku uma ngingakwazi manje angangithethisi mayibusise inhliziyo yakhe bengihamba nje ngisho lokho uyangitshela nje manje Billy uyazi ukuthi bangabantu abasebenzayo futhi bafanele baphuthume futhi ngiyazi ukuthi kuyini kunjalo ngakho ke masibe semkhulekweni wonke umuntu ngokukhuleka okukhulu futhi kumbula obunye obusuku obombalwa manje sizodingeka sisuke eCalifornia idolobha lakho elithandekayo lapha noma isifunde esithandekayo futhi sibuyele eLouisiana ngisuka lapha ngiye emhlanganweni enhla eLouisiana futhi mhlawumbe masinyane ngibuyele phesheya kwezilwandle futhi ohambweni olude lukhulu phesheya kwezilwandle ngakho ke singakhuluma kumqambi manje ngaphambi kokuba sifunde izwi lakhe na Baba wethu yasezilweni siza kuwe ngokuzithoba egameni lomntwana wakho othandekayo inkosi Jesu ukukunika ukubonga nokudumisa ngakho konke osenzele khona lolu hambo luncane leminyaka embalwa yenhlanganyelo nawe ukuthi izinhliziyo zethu zijabuliswa kanjani ngenxa yokuthi sikubonile usindisa izone futhi uzigcwalisa ngomoya wakho ongcwele wenze abefundisi bevangeli ngazo, uthathe izifebe emgwaqeni, wenze amaninikazi oqobo ngempela. Sikubonga kanjani ngalokho? Siyakubona uthatha labo asebalala empedeni lapho odokotela bakho abathandekayo bevele babadela futhi bathi akusekho kunye kungenziwa, bazokufa. Futhi sikubone ubaphakamise ngqo babe ngabaphelele abantu abanempilo. Sibonga kakhulu ngalokhu baba, futhi asikwazi neze ukuchaza ngamazwi omuntu, kodwa wemukele nje ukudunyiswa kwezinhliziyo zethu njengoba sithulula imiphefumulo yethu kuwe ngokubonga. Futhi manje baba, ungeke usivulele izwi lakho kulobu busuku, futhi uze futhi uhlale nathi isikhashana na, futhi usindise bonke abangasindisiwe, futhi ugcwalise labo ngomoya ongcwele lowo ongenawo kulobu busuku. Futhi siyakhuleka futhi baba ukuthi uzokhulukisa wonke umuntu ogulayo ophakathi kwethu. Ngijabule kakhulu ukuzwa ubufakazi bayizolo ebusuku ukuthi lokho kwenzile, futhi ngikhulekela ukuthi uma kungenzeka wena siphe ingxenye ephindwe kabili kulobu busuku, futhi nje ukhulukise wonke umuntu osebukhoneni bobu Nkulunkulu. Ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho, amen. Manje yakhumbulani, isisekelo somhlangano akusebenzi neze, futhi ngolukisuku njengoba nazi nonke embonweni nani abavele ezansi ngaseLos Angeles, ukuthi ngelinye ilanga lenkonzo izoba ngizoyimisa eMelika, niyabo. Futhi-futhi-ke angikwazi manje ngoba lapho abantu befika iyaqhubeka nje nokusebenza. Kodwa ngolunye usuku izoma lapho ininikazi elincane lizobe lisemsamo ligqoke ingubo ensundu nengane engalweni yayo, futhi izoba nezinwele zimnyama nengane igqokiswe ingubo yokulala emhlophe. Futhi lokho kuzoba ukuphela kwalolu hlobo lwenkonzo kimi eMelika, ize iNkosi uJesu ikubize. Kodwa izoba phesheya kwezilwandle, uyabo, phakathi lapha ngizovele ngibize abantu futhi ngiqhube imikhuleko, futhi ngibakhulekele abantu basemelika. Kunzima kakhulu kubo ukuthi babone babe nokuningi kakhulu egameni lokungaphezu kwemvelo, bathi ukumela imuva bakungabaze, akukho abangakwenza. Abantu basemelika bafakwe kakhulu, niyabo. Umunye uthi, awu, udokotela Jones uthi lokho ukuthebula. Awu, umelusi wami wathi wayewuhlanya. Awu, ngiyakutshela, umelusi wami wathi kwakungudevel. Awu, umelusi wami akazi ukuthi acabangeni ngakho, niyabo. Futhi bangabelusi, futhi konke kulungile ba, niyabo. Kodwa okwenzayo usekela isiphetho sakho esinqumweni sabo, unesinqumo sakho ofanele usenze, niyabo. Ngakho-ke okuyikho into eyodwa ezingeni lokungaphezu kwemvelo okunjalo kungenzeka endiya, futhi konke kulapho kuyovuka futhi kuphulukiswe. Ngibone indoda eyodwa iyemsamo e-Afrika, awu, bayihola ngeketango entanyeni yayo, bayikhuphulela emsamo kanjalo, futhi leyo ndoda yatshelwa ukuthi iphuma kusiphi isizwe ngomoya ongcwele. Futhi okwaMohammed wayesanda kudlula wayenze into efanayo, wamtshela ukuthi yimuphi udokotela aya kuye nakho konke. Ngakho nalabo bantu bekhala izingembezi nje, wonke okaMohammed lapho cishe impela eza kuKristu ngaso leso sikhathi, awu, lowo mdabu waphulukiswa futhi waphiliswa futhi watshelwa ngalezo zinto. Abaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu beza kuKristu kanye nokuphulukiswa okuqinisekile okuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu kwenzeka ngesikhathi somzuzu owodwa. Baze bathatha amalulu futhi bawalindisa ukuze athole lezo zinduku zokuqhugela nemibhede emidala nezihlalo ezinamasondo nezinduku nezagila ababehamba ngazo ukuze akuthwale akususe phansi. Futhi esikhathini esingangonyaka kusukela lapho iphepha laseThekwini lagcwala udaba mayelana nemihlangano, futhi lathi isizwe sisodwa amaSwazi enhla lapho ukuthi athathe, ngiyakholwa ukuthi mingaki imithwalo yamaloli agcwele izibhamu namawashi nezinto ababezintshontshile, impela badayisa konke babengasafuni ukuzihlanganisa nesono. Futhi wonke odinga ukuthela abantu wayehlezi lapho enqulu njengoba babengaba njalo abesilisa abesifazane nabo bonke. Wonke odinga ukuba ubatshele gqoka izingubo, bavumele nje bathole uKristu kuzogqoka. Kubukeka sengathi bathi kulahlekelwa umbono wakhe eMelika, akunjalo na? Kunjalo. Kodwa kwakungumhedeni kakhulu lokho kuzwakala kuyingcaca kabi kabi inenekazi elalihlezi hhayi kude kangako kanzima njengoba leli nenekazi elisesihlalweni esinamasondo lihlezi lazala ingane lihlezi khona lapho futhi lavelela iqukula futhi lokho kwakuyikho konke kwakho niyabo futhi abakuqapheli lokho futhi phezulu ezizwaneni kodwa labo bantu abalula abakaze babuze babuze babona into ethize eyenziwayo lokho kuyabanelisa bonke batshele nje futhi bonke bazosukuma futhi bashiye okwabo abanye bangase mhlawumbe abakwazi kuhamba futhi uzama ukwenza isinyathelo futhi into yokuqala niyazi nangu eqala kugijima futhi nakho kufika omunye ngale ndlela futhi ubona lowo ehamba uyahamba-ke bese ke into yokuqala niyazi ingxubevange nje eyodwa enkulukazi yilokho konke kwakho yilokho kuphela kumele ukuhlalele sekuphelile konke-ke ngase ngenze ukubizela kwami i-altare nabahedeni abaluhlaza abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ababengakaze bazi lutho ngojesu kristu bamemukela ngesikhathi esisodwa futhi bahlephulela izithixo zabo emhlabathini kwaze kwaba sengathi kunesiphepho sothulu lapho ababeyoba khona kepha amamelikana thinemelika o siyamangala manje akusikho ncamashinje akakhonza ebandleni lami futhi angazi ngalokho manje ngiyanitshela ngingomuntu ohlakaniphe impela nginemfundo ubuzoba ngcono uma ubungenayo uma leyo kuyindlela okwenza ngayo kunjalo awu sifanele nje sibekezelele lezo zinto siyimpucuko enkulu kodwa ngiyesaba ukuthi sisekupheleni ahe kulungile encwadini esahlukeni seshumi nesishiyagalombili sikalukha ongcwele nevesi lamashumi amathathu nanhlanu okokufunda nje kanye nokukhuluma okwemizuzwana embalwa nje futhi ngizobuka iwashi lami elikhulu lapha futhi ngokushesha nje lapho lithi elesishiyagalolunye inqu sizovele siyeke futhi siqale umugqa omkhuleko ukuze sibe sesihambile siligamenxa ihora lesishiyagalolunye uma kungenzeka ivesi lamashumi amathathu nanhlanu manje lesahluko seshumi nesishiyagalombili sikalukha
And it came to pass as he was come nigh unto Jericho.
Futhi kwenzeka kwathi esondela eJericho impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Kwangathi inkosi ingengeza izibusiso zayo ezwini layo sonke siyawazi lo mbhalo futhi ngesikhathi sasebusuku njengalesu awuzami ukushumayela ngoba ugcobo bengilokhu intambama yonke ngikhulekela nje ugcobo ukubona ukuthi imibono isiseduze futhi khona-ke khona-ke ngenkathi ngingena lapha futhi ngithola konke ekushumayeleni khona-ke into yokuqala niyazi lokho kushiya kude futhi-ke ngiunesikhathi esibi kabi ngakho-ke ngifanele ngikhulume isikhashana nje ukuthi ukuthola umuzwa wesixuku futhi ubenze bonke bazinze nayo yonke imimoya hhayi abantu kakhulu njengoba kuyimimoya ithulisiwe khona-ke ungaqala umugqa omkhuleko niyabo futhi manje ake sicabange ngalesi sigcawuko lobu busuku emuva lokhu kwakusekupheleni kwenkonzo kajesu izilo busuku besikhuluma ngokuqala ukuthi unkulunkulu wayemnikezi kanjani umbono ukuba ahambe futhi amuke bese-ke ngoba umngane wakhe wayezofa futhi unkulunkulu wayezokhombisa amandla akhe ngendodana yakhe ukristu ukuvusa le ndoda manje kulobu busuku sizosondela ngelinye ikhona ekupheleni kwenkonzo yakhe futhi wayenze izimangaliso eziningi ezweni lonke nakuba kwakungaleso sikhathi njengoba kunjalo namuhla kunendaba ukuthi zingaki izimangaliso ezaziyokwenziwa kusekhona abantu abangekholwe futhi ngakho-ke inkundla yethu ivula kulobu busuku ngodaba oludabukisa kakhulu indoda eyimpumputhe futhi ihlezi igogobele ake sibheke ngeso lengqondo sengathi ake sikuthathe odabeni lo mdlalo wasesiteji futhi ake sibheke ngeso lengqondo ukuthi ilanga liyashona kungemva kwehora lesithathu nqunta mbama mhlasimbe nezindonga ezinkulu eziphakeme zasijerikho ngani le ndoda eyimpumputhe igogobele eceleni kwalezi zindonga futhi eyakhe yeyizinxibi siyatshelwa negama layo laliyimpumputhe igama lakhe kwakungubhatimewu abaningi benu balibiza ngokuthi ubhatimewu kuyelunga nganoma yiphi indlela futhi waye amathuba akhe mhlawumbe kwakunzima kakhulu ukuziphilisa futhi sifundiswa osomlando ukuthi wayeindoda ishadile wayekade nomndeni kodwa wayenesikhathi esinzima sokuziphilisa ngoba wayenxiba futhi kwakukhona inqwaba yezinxibi ngaleso sikhathi
There were lepers as beggars.
Kwakukhona abanocogo babe yizinqebe. Oh, lolo bhubhane olwesabekayo locogo. Akukho umuntu neze ongedlula kulo ngaphandle kokuba nomuzwa oxakile. Ngibabonile ngangivame ukucabanga ukuthi ucogo lwaluthathelana ukuthi ungalubamba kodwa awukwazi ukubamba ucogo omunye komunye. Ngibabonile futhi ngabanga nakho konke okunye. Ngakho-ke awukwazi ukubamba ucogo komunye nomunye lubangelwa uhlobo lokudla. Futhi ngike ngaba nabanocogo bengenalutho ngaphandle kwezikhonkwane zezingalo kanjalo bebhuquzisa izikhonkwanyana bezama ukungigona emgqini omkhuleko nezinto izalukazi ezimpofu emigwaqweni. Futhi ngesinye isikhathi ucogo ludla izinzwane zize nje zime njengensumpa inkulu enkulu kangako ezimhlophe ngempela kodwa nje wo ukubukeka ukubonakala kwesabeka kochoko into esabeka kanje ukuba nayo. Isayensi yezokwelapha ayinalo ikhambi lakho okwamanje futhi kuyinto esabeka kakhulu. Akuyona into ebuhlungu kodwa kuyadabukisa kakhulu kubona umuntu onqunduke izandla zabo nokunye nokunye futhi mhlawumbe ingxenye yobuso babo nezindlebe zabo kudliwa uchoko futhi kubukeka kumhlophe ukubuka kwesabekayo kakhulu. Futhi kwakukhona abanochoko abaningi ngalezo zinsuku futhi bona abantu kwakumele baphume ekuseni mhlawumbe indoda engakwazi ukunikeza indoda uhlamvu lemali mhlawumbe yena umuntu wokuqala ahlangana naye umnika uhlamvu lemali. Lokho kwakuxazululela usuku wayengekwazi ukunika wonke umuntu ngoba izinxibi zazikhona kuzo zonke izinhlangothi izinxibi eziyizimpumputhe nezinxibi eziyizinyonga futhi kwakukhona abanochoko nazo zonke izinhlobo zezinhlupheko ezazilele zinxiba lezo kwakuyizigcawu inkosi yethu eyazibona ngenkathi iselapha emhlabeni. Kwakwasempumalanga emazweni yasempumalanga njalo akukashintshi kakhulu. Mina ngangisemazweni yasempumalanga futhi ngabona ababhula ngezinkanyezi ezazi zihleze emgwaqeni ziqolozele phezulu futhi cishe njengoba kwakunjalo ngenkathi uJesu efika zisagqoke izindwangu zazo zasekhwaleni nemishuqulo emakhanda azo nokunye nokunye njalo benosikisi lolwazi futhi befuna ukubuza imibuzo futhi bakhulume ngezinto ezingaphezu kwemvelo nokunye nokunye. Futhi ngakho-ke le ndoda endala impofu eyimpumputhe ihlezi lapho mhlasimbe ekwindla yonyaka futhi mhlawumbe yayizibuza ukuthi yayizo-ke iyithole kanjani imali yayo yasebusika futhi kuphola kahle phansi lapho futhi yayihlezi eceleni ngomgwaqo inxiba mhlawumbe ibingadla namuhla futhi kusasa ibingeke idle mhlawumbe ngakusasa ikwazanga ukudla bese ke ithole kwanele ukuze ikuthole futhi. Ngikhumbula eBombay angisoze ngakhohlwa ngenkathi singena lapho kwakukhona eBombay eNdiya indawo yeswele ngempela. Uyazi ukuthi basanda kuthola inkululeko yabo ngokuphelelwa yimali yebhange embalwa cishe eminyakeni yemihlanu noma eyisithupha edlule futhi ngabantu abayizigidi ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa eNdiya kodwa kukhona abaningi izigidi eziningi zabo abayizinxibi balala emgwaqeni njengezinkuni zokubasa khona eBombay. Futhi ngiyakhumbula emva kobusuku bokuqala nabantu babazi ukuthi sasihlalaphi lapho kulele hotela iTaj Mahal ngakusasa kuseni. Nganginemali kwakuyimali yaseMelika futhi ngangithatha iminikelo yokuya phesheya kwezilwandle futhi ngiyifake size sibe nokwanele ukuba siwele bese-ke sihamba sishumayele ivangeli bese kuthi-ke sibuya futhi sibe neminye imihlangano yaseMelika bese-ke sithole imali yanele siwele futhi siyoshumayela bese-ke ngiyabuya. Futhi ngakho-ke nganginemali abantu ababenginike yona ukuze ngiyinike abantu futhi ngakho-ke ngehla ngacabanga awu ngizovele ngiyiguqule ibe kumarubhi yaseNdiya. Futhi ngakho-ke ngaphumela emgwaqeni futhi ngiyenitshela cishe babefanele babe nakho konke ibutho ukungikhipha emgwaqeni bayokunyathela nakho konke begijima phezu kwakho izinxibi ngenkathi bazi ukuthi ngangiphezulu lapho. Kwakuyinto edabukisayo kakhulu. Ngakusase kuseni ngenkathi umnumzane Baxter nabo beza ukuzongithatha ukuba ngiyodla kudla kwasekuseni futhi ngehlela lapho futhi ngemva kokuba kade ngiphakathi lapho ngabuka ngaphandle futhi nje kuqele izinxibi yonke indawo futhi ngakhuphukela lapho futhi ngaba nesigejane salokhu lamarubhi acishe abe ngamasente angamashumi amabili nane iyinye yimuphi umfo ozoya emsebenzini wesifazane nomowesilisa noma yimuphi uzoya emsebenzini cishe ngehora lesine kuseni futhi asebenze kuze kube ngeleshumi ebusuku ephethe ubasketi ekhanda ethwala ukhokolo ngezinto ebhizi ezinkulu futhi awuphonse phakathi ukhokolo kuwo wonke umzimba wabo nakho konke ngerupi ngosuku futhi bejabule ukulithola futhi bangathenga ukhari futhi yilokho-ke abantu behla migwaqeni izinkawu ezincane ezindala ezilambile zibalandela baphonse amanetha babambe noma yini abangakwazi ukuyidla baswele ngempela futhi ngakho-ke ngatshola isikejane samarupi ngase ngifinyelela phezulu lapho ewindini ngiwaphonsa kanjalo futhi ngiyanitshela kuyamangaza ukuthi abazange babulawe lawo marupi nje futhi abantu beklabalaza futhi bewela phezu komunye nomunye abantu basemelika babenginike lona ukuba ngibanike lona qiniseka ukuthi akuzange kungene emphakathini othile nokuthi omunye umuntu ayichithe nokunye nokunye kodwa kwaqonda ngqo kumuntu ngamunye yileyo ndlela engithandayo kukunikeza ngayo kumuntu ngqo engimaziyo ukuthi kufika kuye awu khona-ke lapho ngiyodla ukudla kwasekuseni ngiyanitshela ukuthi kwakungukukhala okukodwa nje onke amahora obusuku kwakuvele kukhuphula inhliziyo ngangingena ngewindi futhi lapho omama nezingane zabo ezincane izandla zazo ezincane ezincanyana ezincanyana nezihlathi zazo ezincane zashona zonke phakathi izisu zazo ezincane zakhukhumala ngenxa yendlala umama omncane ozihluphekelayo wayesukuma kanzima nje wayenxusela ingane yakhe akwenzanga mehluko uma efile ungavumeli nje ingane ibulawa indlala hawu uzobanika kanjani omama na kodwa-ke wonke umuntu eminxa zonke nabanochoko nakho konke ngakho-ke ngenkathi ngingena lapho futhi ngizama ukudla kwasekuseni ngangibezwa usuku lonke nobusuku phandle lapho bempongoloza padre upadre ngicabanga ukuthi igama lesispanishi elisho ukuthi baba noma befundisi futhi lokho bona bakhala nje lolo suku nobusuku ngibanika yonke imali enganginayo mazibusise izinhliziyo zabo ezindadla ngangibazwela nokubona zonke izinxibi ngangima lapho ewindini futhi ngihambe ngibuyele emuva babengilethela isidlo sami sasekuseni iwolintshi namakhekhe awathi awabe mabili ngokushesha nje lapho itiye nalelo tiye lidala elibabayo ngaphuza itiye eliningi kakhulu laze laba itiye itiye ngikholwa ukuthi nizongihlabangenalethi bengiyogobha itiye yingaso sonke izikhathi nje itiye nje itiye itiye njalo emahoreni ambalwa futhi babelingenisa ngangingeke ngisho lutho ngoba kwakusesikweletini sasehotela nebo futhi-ke ngangithatha lawa amawolintshi namakhekhe futhi ngiye ngaleya bese ngikujikijela ngaphandle kulabo mama nezingane ohe futhi ngibone ngathi kubhiliphole umfana wami ngathi angazi uma lowomfo ongenazingalo uzokuthola kanjani emhlabeni na ngisho wayeqhase ezinganeni zakhe kanjalo eziphunzini zezinyawo zakhe uchoko ludla izinyawo zakhe nya futhi ekugcineni samyisa ohlangothini olulodwa lapho esasingamqathazela khona irupi niyazi ukuthi walithola kanjani na naleyo migwaqo lapho zonke izinkomo zidlula khona futhi o kunzima nje kubamba ikhala lakho ukuze odlule wayelukhotha ngolimi lwakhe futhi wehla komgwaqo wahamba ngalezo ziqhaso ngamandla akhe wonke ukumnika ukuba amtholele ukhari owenziwe ngezinyawo zezimvu nokunye nokunye ukuba adle mfowethu ngiyakutshela ngisidalwe singumuntu lokho kwacishe kwangibulala ngibona lezo zingane ezincane futhi ngacabanga umusa onkulunkulu kuzoba isikhathi eside kangakanani na futhi nakho la sikhona siphume ngokushesha ngokwanele phandle lapha esikhaleni siphakathi nezihlalo kodla abantu ngakho cishe impela kodwa bukani lapha ngiyazi ukuthi lokhu kuphumile endleleni yezinyawo elungisiwe indaba yami ngifuna ukunitshela okuthile ukuniqathazela lokhu ngivikele edlule bengizoshumayela kodwa ngifuna ukusho leli gama nje bukani siyangaleya futhi sitshele leyo ndoda ukuthi ingumfo wethu kulungile senzani na sithumela ngaleya futhi ibone indoda yasemelika yehle emotweni iphume esikebheni ishayela imoto enkulu ekahle kakhulu ihlala echibini elidala elinodaka iziqu ezimbalwa zento ethile eyikhulisayo lapho abazukulu bayo ukhokho wayo wakhuliswa ngokungazi uyize nakho la ekhona abantwana bakhe beza ngendlela efanayo ngakhe uzowasha kulelo chibi futhi wesilisa uzonkankanyela ithotho kancanyana ukuze aphuze echibini elifanayo futhi uma singabazalwane ngokufanayo kungani kufika lo wogqoke kahle na futhi uma nginamahloni kukusho kodwa ezigatini eziningi ngithanda izindaba futhi ngimgcone bese ke ngizame futhi ukukhuluma ngobuKristu kuye na uyazibuza manje yini yenzekile ubukhomanisi behlile futhi bamtshela ukuthi konke kungamanga futhi bumtholele umnotho wamanga lapho kodwa ukumnika ithemba wathi ya yileyo ndlela abenza ngayo yilokho ongcikankulu kanjalo njalo futhi into yokuqala uyazi isizathu sokuthi kwenziwe lokho yingoba sibeka imali yethu emakanini kabhiya nezivalo nezinto ezinjalo futhi izithunywa zesikolo sasifanele siphile ngohlweza lukapeni olukhuphukele ealtari cishe kanye ngenyanga futhi mfowethu sihlwanyelile futhi sizovuna esikuhlwanyelile kukhumbule nje lokho impela
Oh
hey izincibe sengiyambona ubhajimewe impumputho omdala ehlezi lapho eceleni kwesango ake simthathe nje imizuzwana embala nje kanjalo nje njengomuntu ngamunye ake sibheke ngeselo ngqondo nje simbona ehlezi lapho futhi singabamba ayicabanga ngakho ngibheka ngeselo ngqondo ukuthi wayehlezi lapho ekhakazela imimoya imikhono yakhe emanikiniki lengela phansi akaboni uma wayengahlinzwa ngenxa yobumpubute bakhe ngani wayengenayo imali yokukwenza mhlasimbe abakwazanga ukumenzela lutho odokotela ngoba ngiqagele kwakukude kakhulu kubo futhi kakhulukazi ngalezo zinsuku ngakho-ke wayekhakazela futhi ngingambheka ngeso lengqondo ukuthi uyikholwa wayecabanga emuva uyazi ukuthini ngihlezi eduze kwalolu donga futhi khona lapho cishe amayadi ayikhulu kusuka kuye lapho kwakuyiwona kanye umgwaqo omkhulu ofanayo ukuthi iminyaka eminingi ngaphambili lapho iqhawe likhulu ujoshua lamasha lizungeza izindonga lapho izindonga zawa hhayi nje kuphela amayadi angamakhulu ambalwa ukusuka lapho ukuya lapho ujoshua ekhuphukela ngasesangweni ngolunye usuku induna yebutho lenkosi yema iphakamise inkemba yayo kodwa maye izinsuku sezihambile iJerikho efanayo lapho le ndoda eyimpumputho yayihlezi khona yayimbona ngeso lengqondo ubhajimewe ethi wo ukuba kuphela bengingaphila ngalesi sikhathi lapho uJehova wayengokoqobo kubantu kuyilapho ngempela uJehova esenzele izimangaliso kodwa izinsuku sezihambile kusho umpristi lokho kwenzeka emakhulwini yeminyaka edlule uJehova akazenzi lezi zinto namuhla kwasekuthi-ke futhi khona kulowo mgwaqo ofanayo u-Eliya no-Elisha behla begaxene endleleni eya eJordani lapho bashaya khona amanzi namanzi ahlukana ngapha nangapha base bewela emhlabathini owomileyo ngiyambona ngeselo ngqondo ubhajimewe impumputho ethi wo ukuba kuphela ngangingaphila ngalolu suku ngenkathi labo abakhulu abaprofethi abanamandla behla ngalowo mgaqo omkhulu lapho ngabe ngagijima ngaya kubo ngase ngithi mprofethi kankulunkulu ngihawukele futhi ungibuyisele ukubona kwami kodwa maye umpristi uthi izinsuku zezimangaliso selwadlula ngakho-ke asisenaso ngandlela thile babonakala bethi uJehova ulahlekelwe wonke amandla akhe mfowethu bazama ukutsho into efanayo namhlanje kodwa usalokhu engujehova unkulunkulu emandleni afanayo ububele obufanayo ayeyibo futhi uyoba njalo babe nabo ngalezi zinsuku labo abawaphika amandla akhe futhi baphika izimangaliso zakhe baphika izibonakaliso zakhe futhi sisenabo namuhla futhi sizoba nabo kuze kube sekupheleni kwezwe sinalabo ngalezi zinsuku abakhola futhi bemukela futhi sinabo namuhla okholwayo futhi owemukelayo futhi uma likhona kusasa bayobe besakhola futhi bemukela
I'll walk along your side to the end of the world.
Ujesu wathi ngizohamba eceleni kwakho kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Ngizoba nawe umngane isakhamuzi sikanye nawe.
I'll walk with you.
Ngizohamba nawe ngizokuqondisa ezindleleni zezinyawo ofanele uzihambe uma nje uzongivumela. Ngiyakuthanda lokho. ngizoba nawe kuze kube sekupheleni kwezwe, kuze kuphele konke, ngizoba nawe. Kaphelani wabe secabanga wo ukube nje kuphela bengingaphile ezinsukwini lapho izimangaliso zazingokoqobo, la kula ngikhona ngaleya la kufinyelela khona udokotela, ngiyisinxibi esimfufu, nginomndeni ekhaya, mhlawumbe namuhla angigaze ngitshele uhlavu lwemali. Abantwana bami ulambile, nomkami ngiyazi ukuthi ulambile, futhi anginayo enye indlela yokuziphilisa. Wo ukuba nje kuphela bengingabona bengizozitshelela umsebenzi ngale nsimini kakolo ndawo, kodwa ngiboni. Manje ngiyabona ngeselengqondo njengoba ehlezi lapho uNkulunkulu uqala ukusebenzana nenhliziyo yakhe futhi alungiselele ukuthize. Wayengazi ngasekhoneni nje kwakukhona umjombo wokuphila. Haleluya. Ngasekhoneni nje lapho ufike kucabangeni ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu, ufike kucabangeni ngokuKristu, ugcine engqondweni yakho. Uma kukhona noma yikuphi ukudunyiswa, uma noma yibuphi ubuhle, iBhayibheli lathi cabanga ngalezi zinto. Uma kukhona umcabango oqhamukayo, awu mhlawumbe bekungeke kube njalo, mhlawumbe kunjalo, kususe engqondweni yakho khona masinyane. Cabanga ngezinto ezinhle, ungalinge uvumele umcabango ophikisa nayo udlule nje, noma ungakuvumeli kume noma kanjani. Uma kuqala gcina imicabango yakho ivumelana uJesu. Ungacabangi uhlezi lapho esihlalweni esinamasondo wena ukuthi awunathemba, awunakuzisiza, awunjalo. Ungawuvumeli lowo mcabango ophikisa nayo uke udlule, noma ungawuvumeli ubambelelise kwehange, ngeke ukwazi ukuwubamba ungadlule emqondweni wakho kunjalo. Kodwa ungawuvumeli ume, njengoba kwasho umlimi omdala, angikwazi ukuvimba izinyoni ukuthi zingandizi phezu kwendawo yami, kodwa wayenesiphamo ingebe esinemibhobho emibili, wathi impela ngiyakwazi ukuzivimba zingahlalothini. Ngakho-ke yenza into efanayo nawe futhi, niyabo, ungazivumeli zihlalothini, zivumele zidlule ngqo. Manje nasi isibhamu ingebe ongasisebenzisa kokubili iTestamente elisha nelidala, imibhobho emibili. Kuhle kakhulu futhi ngizokutshela kubagcine bekude bonke. Kulungile uBhatimewu impumputhe ehlezi lapho, nakho konke lokhu kudlule engqondweni yakhe. Ukuba nje bengingaba lapha ngenkathi abaprofethi abakhulu behla ngomgwaqo futhi behla bebheke ngaseJordani, ngabe ngabamisa imizuzwana embalwa ukukhuluma okuncane nje, futhi ngibacele ukuba bangikhulekele, futhi ngikhwela ukuthi uJehova bezonginika ukubona kwami. Manje kungazelelwe wezomsindo, niyazi kuyamangaza ngokuvamile lapho uJesu engakhona kunomsindo omncane ngakhona. Uyazi ngithi kukuthande lokho ukuthi ukuba nomsindo omncane, niyazi futhi niyazi indlela kuphela ababengasho ngayo u-Aroni ukuthi wayephila ngenkathi engena emva kwendawo engcwelengcwele. Wayenemiphetho yengubo yakhe, wayenepomegranate nensimbi, futhi yileyo ndlela kuphela ababekwazi ngayo ukuthi uyaphila noma cha. Wayebanga umsindo omncane phakathi lapho. Ngesaba sedinga ipomegranate kanye nensimbi futhi, yebo, umsindo omncane omncane nje. Futhi ngakho-ke ngokuvamile lapho uJesu wayekhona, uma kwakungesuye umuntu owayememeza, kwakukhona umuntu othile owayeqophisana naye, kwakulo hlobo oluthile lomsindo oqhubekayo. Ngakho-ke khoneni kufika umsindo, futhi into yokuqala niyazi, yonke indawo yayisiqala ukumbozwa ngabantu, isinxibi esidala sihlezi phansi eceleni kodonga. Futhi kubonakala sengathi indlela yokuphuma cishe ibanga eliphindwe kabili lalilithabenakele lapha, kwakuyilapho umgwaqo wehlela khona ezansi ngaseJerikho. Futhi lapho ngasemgwaqeni mhlasimbe, lapho kwakunomsindo khona, futhi kukhona abantu abadlulayo njalo, abanye babo babememeza, kahamba kahambe. Futhi umpristi uyampokoloza, wena mzenzisi, akukho lutho kuwe. Futhi omunye umuntu uyampokoloza, hosana hosana. Wo, isixuku esixubile, kodwa lapho kwafika yona impela induna yebutho lenkosi eyayihlangane noJoshua. Amen. Angayona yini induna yebutho na? Wayeyingelosi yesivumelwano, insika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli, futhi nangu wayelapha, futhi nangu futhi eza lapho abantu babethi izinsuku zezimangaliso seledlule, lonke ithemba lisekho. Naku kufika induna yebutho lenkosi idlula ngesikhathi nje, iyohlala ifika ngesikhathi nje. Nangu edlula impela impumputhe yayingazi yayimbona ngeselengqondo iphakamise ikhanda layo ibona ukuthi ingezwa kangcono kuleyo ndlebe into yokuqala neyazi othile wayeyinyathela kanjalo njalo futhi eyidudulela emuva ngiyamuzwa ethi umayelana nani wonke lo msindo na akekho wamnaka qhubeka abelalela omunye ompongolozayo akahambe qhubeka ubuyele enazaretha lapho ungowakhona asidingi eyakho ezansi lapha kulelizwe buyele muva zonke izinhlobo zomsindo omunye ampongoloza uyinkosi yamabandla hosana hosana kweliphezulu izixuku omunye ememeza mhlawumbe ejikijela izitshele ezivuthiwe ngokweqile kuye nakho konke okunye kodwa uJesu ephumela phambi kwesixuku hohe ubuso bakhe bubheke emazulwini yini eyayiphambi kwakhe na eqonda ngoJerusalema ukuyofela izono zezwe njengoba wayenguye indodana kaNkulunkulu inkosi yabo bonke abaprofethi kanye ne futhi azi ukuthi lokho kwakuphambi kwakhe umqondo wakhe kusobala wawukulokho wayengasilalela isixuku esihahamayo akuhambe lokho futhi akuhambe lokho futhi hosana angakwazanga ukukulalela abafundi bakhe banesikhathi esinzima ukuvimba isiyaluyalu ukuba singafinyeleli kuye abanye bezama ukumthinta ukuze baphulukiswe abanye babethanda ukumshaya ngempama noma ukumshaya ngentethezi ukuba bamshaye bamlahle phansi abafundi behambisana bebadudula uJesu kulolu hambo olupholile oluthule oluqinile ezansi ngomgwaqo endleleni yakhe ubuso bakhe bubheke ngakubaba wakhe wasezulwini ehamba njengendodana elalelayo ngendlela efanele futhi lapho ehamba wonke umuntu ememeza ngikhole ukuthi kwakuyininikazi elinomusa mhlawumbe ngenkathi uBhathimewo impumputhe ethi kungani umayelana nani wonke lo msindo na bengicabanga nje ungani wonke lo msindo na futhi mhlawumbe ininikazi elinomusa lelula isandla lasela ithi hawu sinxibe esiyimpumputhe uJesu waseNazaretha uyadlula
new hopes rose up
wo amathemba amasha aphakama kwakuyini na ukuthi yila kakwazanga ukukubona kodwa omunye umuzwa ayenawo wokuzwa ukubona akuhlali njalo ukubona kusikho ukukholwa njalo kwesinye isikhathi ukuzwa kungukukholwa ukukholwa kuvela ngokuzwa hhayi ngokubona ngokuzwa omunye umuntu wamtshela ukuthi uJesu waseNazaretha wo ngabe yileyo mprofethi phezulu lapho owenza abagulayo na hawu kufanele kusho ininikazi abanye babo bempongoloza kuye futhi bethi umntanami waphulukiswa nguye enye indoda yayihamba lapho yathi yayikhubazekile uphatha izinduku ayevame ukuhamba ngazo kodwa umpristi wacabanga wo uthi ngimisele yena mise ngani awukwazanga ukumisa mbhekeni ugubhuka ngomgwaqo lapho
The old blind beggar raised to his feet and cried, "Oh,
Jesus! Wasukuthi ke izinqibe sidala zimpumputhe sasukuma ngezinyawo zaso futhi sakhala. Oh, Jesu, wena ndodana kaDavide ngihawukele. Oh, Jesu, wena ndodana kaDavide ngihawukele." Manje niyazi kuso sonke leso sixoxo esixobekile esixoxozelayo esixophisanayo noJesu ebhekisa ubuso bakhe ngase emazulwini ihamba eqonde eCalvary ukuba abethelwe nemithwalo yezwe lonke lelehlombe lakhe wayengakaze yizwe leyo ndoda yayimpofu encane endala endeza cile emuva le ezansi lapho ohlangothini lalolo thango noma ohlangothini lalolo donga impongoloza ngihawukele lapho babememeza yonke indawo futhi njengoba ekhuphuka ngomgwaqo uBhathimewo impumputhe ezama wayethi oh abanye babo bathi thula uphezulu le emgwaqeni lapho yena lokho bekungeke kumvimbe waphakamisa isandla sakhe oh Jesu wena ndidlala kaDavide ngihawukele kwenzekani na yini eyenzeka na into efanayo eyenzeka ukuthi wesifazane owathinta engubo yakhe wayazi ukuthi lokho wayeseduzane kunakho konke ake wakusondela kuye wayazi ukuthi mthasimbe kwakungokusondele kunakho konke ayoke abe yikho ohambweni lempilo lapha kuye ngakho-ke okuwukuphela kwento ayengayenza kwakuwukuvusa konke ukukholwa yinakho ukuze akholwe ukuthi uJesu wayengeke amdlule ukukholwa kwakhe kwamisa uJesu waseNazaretha endleleni yakhe eya eJerusalema khona manjalo lapho ehamba wama waqalaza Wakuyini na ene Calvary emqondweni wakhe enezono zezwe emathambi yakhe nezicuku ezihamayo ezintangotini zombili esimpofu isinxibi esingafundile ukukholwa ukuthi leyo ndoda yayimisile emzileni wakhe. Futhi waphenduka wambuka wathi yini obungathanda ukuyenza na? Kodwa-ke wathi Nkosi ukuthi mina bungathanda ukuthi ngikwenzeleni na? Wathi ngingahle ngibone. Wathi ukukholwa kwakho kukuphulukisile. Sengiyambona lapho ephenduka eqhubeke kuphuka ngomgwaqo. Bartimeo impumputho omdala emi lapho ethi ngitshele ukuthi ngiphulukisiwe na? Ngimbone zama ukubheka isandla sakhe wathi wo ngiyabezwa abanye babo bethi awukho umehluko kuwe wena wena awuhlukile kodwa ungitshelile mina ngemva kwesikashana yena ukukhanya kwelanga kuqala ukusa ngakuye into yokuqala niyazi wayekwazi ukubona izandla zakhe nange kuphuka ngomgwaqo edazinuka futhi ememeza futhi edumise Nkosi ukukholwa kwakhe kwakumphulukisile. Ukukholwa kwakhe kwakukukhulu kakhulu kwaze kwamisa uJesu waseNazaretha futhi wathola ingxoxo naye. Futhi uma isinxibo esiyimpumputhe singenazo ngisho izingubo zokugqoka ezanele neze ukufihla isikhumba saso sasingama ngawumbe indoda engakwazi ngisho nokusayina igama layo. Uma ukukholwa kwayo kwakungamisa uJesu waseNazaretha esixukwini sabantu bekhalela igazi lakhe enomthwalo enhliziyweni yakhe futhi azi ukuthi ukufa kwakulele phambi kwakhe eCalvary. Bekufanele kumise kakhulu kangakanani ukukholwa kwakho kulobu busuku futhi umlethe ezidingweni zakho ngamunye. Haleluya. Ohe, bengifunda indaba encane ngaye kungekudala mhlawumbe nginomzuzu nje noma imibili ngakho basho ukuthi wayenentombazanyana wayengakaze yayibone futhi wayehlala ekhuleka ukuthi uyoyibona leyo ntombazanyana futhi bangitshela ukuthi uBartimeo impumputhe wayena amajuba amabili amancane ayenze imilingo wayezofanele enze okuthile ukuze ahehe ukunaka kwabantu abadlula ngendlela. Zaziningi izinxibi zazingatholi noma yini noma yini nhlobo kodwa ukuba bebengaba nala majuba amancane ukuba agingcike elinye phezu kwelinye lokho manje le ndaba kungenzeka ukuthi ibinganekwane enze kuwa kuncane phezu kwelinye nelinye ngani kwakumisa abantu futhi babebuka amajuba amancane khona-ke babecabanga wo awu mnike uhlamvu lwemali niyabo futhi yiloo ndlela akwenza ngayo ukuziphilisa kwakhe. Futhi ngakho-ke bathi umkakhe wagula ngobunye ubusuku futhi waphuma futhi wakhuleka futhi wathi nkulunkulu nginalutho ngiyisinxibo esimpofu kodwa uma uzovele vumele umngami aphile ngizokunika lawa mahobhe amabili kusasa abe ngumhlatshelo. Ngakho-ke umkakhe waphila futhi waligcina izwi lakhe. Wathi kungekudala emva kwalokho ukuthi intombazanyana yakhe yagula igula kakhulu igulela ukufa futhi yathi isinxibi esiyimpumputhe esidala sakhale zinyembezi cishe ubusuku bonke futhi yathi saphuma sakhuleka futhi zathi Nkosi anginalutho olunye engingakunika lona kodwa kulezi zinsuku sinezinja niyazi ezihola abantu abayizimpumputhe bathi babenewundlu ngaleyo nkathi ukuthi babefaka amahanisi iwundlu futhi baliqeqeshe ukuhola abantu abayizimpumputhe. Wathi Nkosi ngisalelwe yinto eyodwa kuphela futhi leyo yiwundlu lami kodwa uma nje uzophulukisa intombazanyana yami futhi ungayiyeki ife angikaze ngiyibone. Uma nje uzovumela intombazanyana yami iphile ngiyakuthembisa ukuthi ngizokunika iwundlu lami kusasa njengomhlatshelo. Ngani? Wathi Inkosi yayiphulukisa intombazanyana yakhe encane. Ngakusasa esendleleni yokuyisa iwundlu emhlatshelweni akhuphukele ethempelini ukuba anikele ngalo. Wathi uKayifasi umpristi omkhulu wayemotongeni futhi wathi Bartimeo impumputhe uyaphi na? Wathi wo mpristi omkhulu lelo yiphimbo lakho na? Wathi ngiyethebelini ngiyokwenza umhlatshelo ngaleli wundlu uNkulunkulu uphulukise intombazanyana yami futhi ngamthembisa ukuthi ngizomnika leli wundlu. Futhi wathi umpristi omkhulu wathi wo Bartimeo impumputhe ngeke wanikele ngalelo wundlu lapha ngizokunika imali futhi uhambe uyothenga iwundlu emakethe phezulu lapho futhi unikele ngalelo wundlu.
O high priest,
Wathi, "Oh mpristi omkhulu, angizange ngithembise uNkulunkulu iwundlu, ngamthembisa leli wundlu." Wathi, "Kodwa Bartimeu oyimpumputhe, ngeke wanikezela leli wundlu. Leli wundlu lingamehlo akho, yilokho konke amehlo onawo. Bartimeu oyimpumputhe, awukwazi ukunikezela leli wundlu, lingamehlo akho."
He said, "Oh high priest,
wathi, "Oh mpristi omkhulu, ngizosigcina isithembiso sami kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uzohlinzeka iwundlu likaBartimeu oyimpumputhe." Kwakuwusuku olubandayo, kodwa lapho lo msindo ufika eduze kwesakhiwo, uNkulunkulu wayehlinzekele iwundlu lamehlo kaBartimeu oyimpumputhe. Mngane wami othandekayo, leli wundlu lifanayo lihlinzekelwe wena kulobu busuku. Uma unesono futhi amehlo akho awakaze avuleke kubona ukukhanya kukaNkulunkulu, njengendoda esindisiwe noma owesifazane, umfana noma intombazane, leli wundlu selihlatshelwe wena kulobu busuku. Uma ugula futhi usilungele ukufa, futhi udokotela wakho usenze konke angakwenza, indoda yenze lokho engakwenza, kodwa likhona iwundlu lokugula kwakho kulobu busuku.
Let us bow our heads while we
futhi yasikhothamisa amakhanda ethu sisakhuluma kuleli wundlu.
Oh God, we're taught in the Bible.
Oh Nkulunkulu, sifundiswa eBhayibhelini ukuthi phezu kwesihlalo sobukhosi ezweni lenkazimulo.
There was one sitting who had a book sealed.
Kwakukhona oyedwa owayehlezi owayenencwadi enamekwe ngophawu ngemuva ngezimpawu eziyisikhombisa, nomprofethi wakhala izinyembezi ngoba kwakungekho muntu owayefanele ukuthatha incwadi ukuqaqa izimpawu. Futhi kwakukhona iwundlu elenyuka, lelo elalihlatshiwe kusukela ekusekelweni kwezwe, futhi lalifanelekile ukuthatha incwadi nokuqaqa izimpawu, lelo wundlu likaNkulunkulu. Ngingabona ngezo lengqondo nje ngenkathi uBartimeu impumputhe azi ukuthi wayemile ngandlela thize noma wangena ebukhoneni bewundlu lakhe elihlinzekiwe. Siyambona manje engazami ukusonga ijazi lakhe futhi yalibeke phansi ngesinono. Ngakho-ke yena noma ngabe akakutholi ukubona kwakhe ngani uzokwazi ukulithola, siyafundisa ukuthi walahla ingubo yakhe. Wayazi ukuthi wayizoyithola, ngakho-ke nje wafika ewundlwini. Woza wundlu likaNkulunkulu, xosha ubumpumputhe emehlweni yabantu kulobu busuku, lowo othembile ngoba bajoyine ibandla noma okuthize okuphathekayo okwenzekile. Nkulunkulu, vumela uthando lukaNkulunkulu luthululeke lungene enhliziyweni zabo. Siphe khona Nkosi, susa zonke izimo ezingamatshe, futhi uvumela uthando lobuNkulunkulu luthululeke lungene enhliziyweni yabo ngalelo wundlu kulobu busuku, futhi phulukisa abagulayo ngokuba sikucela egameni lakhe. Futhi sisakhothamisa amakhanda ethu, angazi noma ukhona yini lapha kulobu busuku abangase bapumputhe ebumnyameni bebandla bengazi ukuthi bajike ngayiphi indlela, noma ube yi-Methodist noma uhlale uyi-Presbyterian noma i-Pentecostal noma wazi nje ukuthi wenzeni na. Awufuni ukuthi yena akunikeze ukubona kwakho kokomoya kulobu busuku ngokukubusisa nokwanga kusuke ukungabaza na? Uma uyisoni lapha futhi ufuna ukukhunjula emkhulekweni, vele uphakamise isandla sakho kuNkulunkulu ngenkathi wonke umuntu ekhuleka manje, futhi ngizonikhulekela nabanye ibandla lizokwenza. Futhi ungasiphakamisa isandla sakho, umuntu othile odinga uKristu kulobu busuku futhi wazi ukuthi udinga uKristu na? Phakamisa isandla sakho na, angiyazi inhliziyo yakho, uNkulunkulu uyayazi, kodwa iwundlu eladlula eJericho ngalolo suku. uNkulunkulu akubusise emuva lapho, mfowethu othandekayo, uNkulunkulu akubusise. Yebo, nawe dadewethu, omunye uzophakamisa isandla sakho na, lokho uNkulunkulu akubusise dadewethu, ngiyakubona emuva lapho. Futhi uNkulunkulu akubusise mfowethu ohlezi eduze kwesigxobo lapho, uNkulunkulu akubusise ngapha kwesobunxele sami lapha. Yebo, uhlezi eduze kwesixobo lapha ya, futhi enye indoda. Jesu, wena ndodana kaDavide, ngihawukele uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ngingase lobu kungase kube ubusuku bami bokugcina emhlabeni. Ngifanele ngihlangane nawe, ngikushaye indiva. Ngiqinisekile ngempela ngensindiso yomphefumulo wami. ngifuna ungikhumbule uNkulunkulu khona manje ukuthi kulo mhlangano ngifuna ungisindise kulobu busuku futhi uyilungise ngempela inhliziyo yami ibe kahle ukuze kuthi lapho kufa kungishaya futhi ngizokushaya kumthambo wami kokuphuka ngomkhono wami futhi ngicindezela umcamelo wokufa. Udokotela uhamba suke eminyango futhi uthi akusekho okungenziwa. Owesilisa usehambile noma owesifazane usehambile. Abathandekayo bami baphuma ekamelweni bekhale zinyembezi. Imiso kamoyo yokufa intanta egumbini uNkulunkulu. Ngifuna ukubona ukhamisa isigodi esethunzile kufa. Ngifuna ukulungisa manje. Ungasiphakamisa isandla sakho, umuntu othile ongasiphakamisanga isandla sakhe na uNkulunkulu akubusise mfowethu. Yebo mnumzane, amen mfowethu.
23 years ago
niyazi eminyakeni ngamashumi amabili nantathu edlule ngakuxazulula lokho bengijabula kusukela lapho ngatshela inkosi ngangingafuni ngikhathaze emfuleni usuku ngalunye ngithatha uhlu lokuqukethwe kwami uqobo angifuni ngikhathazo kuzoba kubi kakhulu ngalokho kusa konke ukuxabalaza nokukhala oke ukuzwe abantu abacebile bephonsa imali yabo emigwaqeni uthingo lwenkosazana luphazimule ziphakaphakeni umbani ubanika ukudumba kwezulu kubhonga inyanga iphenduka igazi futhi iconsa njengegazi elimnyama liwa ilanga lala ukukhanya amadwala ebhonga amathe omeqhuma yonke indawo umlilo uwa ehe. Angifuni ngikhathaze khona-ke, ngifuna ukuba nesiqiniseko ngakho, ngifuna ukwenza isiqiniseko khona manje, ngoba niyazi, leli kungase kube ihora lokugcina ngizoba ngalo lapha, noma nina, noma yimuphi. Sekuphelile konke khona-ke, indlela esihlahla esincika ngayo, yileyo ndlela esiwa ngayo. Angaba khona omunye ngaphambi nje kokuba sivale manje futhi sibe nomkhuleko na. Uyazi, uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. Ungathembeli esayensini yezenkolo, ungathembeli olwazini lwekhanda. Uma ungazange ube nesihlakala sangempela noNkulunkulu futhi wazi ukuthi wedlulile kufelwa ngele kuphileni, lelo thando lobuNkulunkulu lukaNkulunkulu luyabusa enhliziyweni yakho, ungathathi noma yiyiphi ishansi kukho mngane. Khumbulani, nginitshele egameni lenkosi, akukho okunye okuzosebenza. Oh, wena wothi ngishumayele evangeli, lokho akusho lutho. Ngikhiphe amadimoni, ngibe nezinkonzo zokuphulukisa, lokho akusho lutho. Abaningi bayokuza kimi ngalelo soku kosa ngishumayelanga yini egameni lakho ngaprofetha na? Abazange yini egameni lakho bakhipha amademoni futhi benze imisebenzi eminingi yamandla na? Uzothi sukani kimi, ninabenzi bokubi, angizange ngisho nginazi. Kungcono uqiniseke ngaphambi nje kokuba sikhuleke kanye futhi noma yiziphi izandla ezingakaphakami ungasiphakamisa isandla sakho ngomkhuleko na? Kulungile singa, uNkulunkulu akubusise mama, uNkulunkulu akubusise, ngiyasibona isandla sakho kunjalo. Yiba nomkhuleko manje. Baba wasezulwini nomusa, bekukhona abasha nabadala bobabili bephakamise izandla zabo. Woza manje, angeke yini Jesu? Khuluma nje ukuthula le ekujuleni kwenhliziyo yabo. Bebengeke baziphakamise izandla zabo ngaphandle uma ububatshelile ukuba bakwenze, kodwa bakwenzile. Futhi wena ushiyile ezwini lakho, ozwa izwi lami akhole, nguye ongithumileyo. Unokuphila kuphakade futhi akasayi ekulahlweni, kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Siyazi ukuthi njengamanje ukuguqulwa kwamathunzi amnyama okufa abelenga ebusweni balaba bantu manje liyahlehla futhi amathemba ayeza, hayi ngeso lenyama kodwa ngeso likamoya. Ukuthi benze lokho obekulungile futhi bemukele uKristu manje njengomsindisi wabo. Nkulunkulu, ngiyakhuleka kuba bonke ubumnyama babo bubaleke, namandla omlingi ongabazayo azophulwa futhi bayophila empilweni yobuKristu nokukhanya zonke izinsuku zabo, futhi beze ekhaya kuwe ngokuthula ngesikhathi sokuphela. Nkulunkulu, siphe lokho kwelinye izwe ukuthi ngobunye ubusuku, ngolunye usuku njalo, ngokuba ubusuku abuye kuba khona ukuthi ngizohlangana nabo uma kungesikho lapha emhlabeni, ngihlale phansi lapho embusweni. Lapho uMoody noSenki, uFini, uNox, uCalvin, uPaul, uPetro, uJakobe, uJohane, lapho abaningi babangane bethu lapha. UPaul Rada, umfowethu abuchoyo othandekayo, abaningi balawo amanye amadala amasosha nesibindi esedlule ngale kwevili. banyatshelanga leya nje bevele bayaqonda sengathi ngingahlangana nabo bonke kangena laba kulobu busuku abakwamukele.
Until then, Father, keep them sweet and happy in their experience with Thee.
Kuze kube yileso sikhathi baba bagcine benomoya omuhle futhi bejabule esehlakalweni kanye nawe ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.
Wish I could sing that beautiful song.
Ngifisa sengathi ngingacula lelo culo elihle futhi busuku bonke baphenduka baba yimini.
How many love him with real divine love?
Bangaki abamthanda ngothando lwangempela lobuNkulunkulu na manje ukwazi kanjani lokho na nangu fakazi oyedwa ngoba ninothando ngomunye nomunye kunjalo siyazi ukuthi sidlulile kufinisa ngene kuphileni lapho sithanda abafowethu uJesu wathi ngalokho bonke abantu bayokwazi ukuthi ngabafundi bami inqane na uba yilungile bandla na qhabo qhabo hehe lapho memeza na qhabo qhabo lapho ukhuluma ngezilimi na qhabo qhabo lapho unenkonzo yokuphulukisa ushumayela evangeli na qhabo qhabo lapho ninothando omunye komunye bangane angisayena umfana omncane ngibone ukuhlolwa okuningi kodwa angigaze ngibone lutho lungadlula uthando luvele lususe yonke into endleleni uthando lunqoba isilwane sasendle. Uthando liyanqoba ngamandla anqoba kakhulu nje akhona ngoba nguNkulunkulu. Uyazi ukuthi kungani ngingakusiza na? Yingoba uyangithanda futhi uyangikholwa. Awuzange ungikholwe ungakhathaleki ukuthi uhloboloni lwemisebenzi uNkulunkulu ayoyenza ngami namanje ubungeke uzuze lutho. Ingabe uyakwazi lokho na? Leyo impumelelo yami nenkosi. Abantu bayangithanda futhi ngiyabathanda futhi yilapho impumelelo ivela khona. Ngaphandle kwalokho ukube bekungenjalo. Bheka uJesu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa. Kodwa uma ngenze imisebenzi kababa wami khona ke kholwani ngenxa yemisebenzi niyabo. Manje kukhona owesifazane wathinta ingubo yakhe waphulukiswa. Indoda eyimpumputhe yamemeza kuye futhi yaphulukiswa. Kodwa bakukhona isosha lamaRoma elalingakholwa ukuthi wayengumprofethi nesikejane samaJuda ayengakukholwa. Bamgcokisa indwangu ebusweni bakhe base bemshaya phezulu ekhanda futhi bathi manje wena profeta sitshele ukuthi ubani okushayile. Uma uzazi zonke lezi zinto sitshele ukuthi ubani okushayile futhi sizokukholwa uma uzazi. Tshela manje akazange awuvule umlomo wakhe. Qabo imisebenzi kaNkulunkulu ayifanele yenziwe ihlaya. uJesu akakaze eze ukuzohlekisa kholeke akezi ukuzohlekisa manje. uSathane wazama ukumlinga wathi yenze simangaliso ake ngikubone usenza. Awukaze uze abantu besho lokho na ake ngikubone wenze ukuthile ake ngikubone. Indoda esikhathini esingeside esedlule ingazi umfowethu ngenkathi ngishumayela ngale Arkansas wathi ngizo ngobufakazi ubonakalayo obubodwa obuphathekayo ukuthi umuntu oyedwa wabe waphulukiswa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu sizokhokha inkulungwane yamadolo ibandla lethu. Ngakho-ke ngavele ngahamba futhi ngayolanda odokotela bathi ababe babili futhi ecishe udaba lomdlavuza oluthi alube lune olwaluphulukisiwe. Udokotela washo njalo futhi wahamba wawelela ngqo endlini yakhe. Ngathi sizovele sikuthumele lokho ezimishini zangaphandle. Ngathi ngifika emnyango wathi ungumfundisi Branham na? Ngathi nginguye. Wathi manje uzofanele uye ngapha eTexas indawo lathize futhi sizothatha intombazanyana futhi ngifuna ungene phakathi kwabazalwane bethu. Wathi anginayo imali. Ngathi qabo ngiyeza ngizoyiqoqa naba abantu odokotela ababadelayo futhi bathi babe nomdlavuza futhi sabakhulekela noJesu wabaphulukisa. Manje ushiyile emsakazweni ukuthi yilokho ongakunikeza manje ake sibe nakho. Ngathi nangomunye wabo kwakungumhlengekazi wakwaMayo omunye wama udokotela Mayo wasemtholampilo wakwaMayo omunye wabahlengekazi babo sifuna ukuqoqa inkulungwane yamadola. Wathi manje sizodlulela ngapha futhi sizothatha umuntu intombazane encane futhi ngizoyinquma isandla sayo ngomeze bese-ke wena uselulele phambi kwabazalwane bethu futhi usiphulukise khona-ke sizokukholwa. Ngathi mfowethu kudinga ukuphulukiswa ekushedeni kwengqondo. Ngathi lokho ngempela ngathi noma ubani ongacabanga ngisho lokho kukhona kungalungile phezulu lapha niyabo. Lokho ngathi ngomoya omdala ofanayo wathi yes esiphambanweni futhi sizokukholwa. umoya omdala ofanayo wathi yenza isimangaliso lapha phambi kwami futhi sizokukholwa. Ngathi mfowethu wena ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngiyakuthanda futhi lokho akukhona okukuzenzisa. Ngathi kodwa ngiyakuthanda futhi ngikhulekela ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uzoba nomusa emphefumulweni wakho nesono. Wathi angoni? Ngathi siyini isono na? Isono ukungakholwa yileso kuphela isono esikhona ukungakholwa. Ngathi impela kuyisono. Manje masingabi yizoni abangakholwayo kulobu busuku, kodwa asiphonse ukholo lwethu ndawonye futhi sikhole ngenhliziyo yethu yonke. Nizokwenza sisakhuleke imizuzu eyishumi nantano noma engamashumi amabili elandelayo na? Kulungile. Basanikeza o-A, o OF bakhipha amakhadi omkhuleko OF. Ngacabanga izinsuku ezithi azibe mbili bekungamakhulu athi awabe mabili. Kulungile, siyashintsha kulobu busuku ekhadini lomkhuleko OF khona-ke. Ninikezela mangaki na? Ikhulu. OF abayikhulu. Ake siqale kusukela, asiqale kusukela amashumi amabili kulobu busuku. Kubani no-F? Amashumi amabili na? Bona umangi bonke F. Amashumi amabili, amashumi amabili nanye. Ubani ono F? Amashumi amabili nanye. Phakamisa isandla sakho, buka uma sikahle sonke manje. Bheka ikhadi lomakhelwane wakho, bangase babe yizithuli zimungulu mhlawumbe. Bhekisisani lawa makhadi emibhedeni nokunye nokunye. Futhi unale khadi lomkhuleko nenekazi na? Ya, kulungile. Unale khadi lomkhuleko lapho na? Kulungile. F, amashumi amabili nanye, amashumi amabili nambili, amashumi amabili nantathu, amashumi amabili nane, amashumi amabili nantano, amashumi amabili nesithupha, amashumi amabili nesikhombisa, amashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amabili nesishiyagalolunye, amashumi amathathu. Manje mabashaye umugqa kuqala khona lapha. Kulungile, kulungile. Ngenkathi beseza manje qalazanqa zonke. Uma kungumuntu ongakwazi ukusukuma, awu wena vele uphakamise isandla sakho futhi sizoba nabagcini iminyango abazobathwala lapha. Niyabo, kulungile. Manje lokho kungukuthi ngiyacabanga amashumi amabili kuya emashumini amathathu. Manje amashumi amathathu nanye, amashumi amathathu nambili, amashumi amathathu nantathu, amashumi amathathu nane, amashumi amathathu nanhlanu. Mabeze ngokulandelayo manje. Kulungile, lokho kungaba amashumi amabili kuya emashumini amathathu nanhlanu. Manje mabame kuqala manje. F, amashumi amabili ku-F, amashumi amathathu nanhlanu. Manje siyabona ukuthi bazoshaya umugqa kanjani. Mhlawumbe singathola abanye futhi sithole manje. Manje ngifuna kunaka kwenu okungahlukanisiwe manje imizuzwana embalwa elandelayo. Manje lalelani mngane othandekayo, lona umhlangano wakho. Manje mina kulobu busuku ngikhuluma ngalokhu emva kokuba sengichaze izinkonzo zokuphulukisa. Manje khumbulani, angikholwa ukuthi akhona amandla kunoma yimuphi umuntu okuphulukisa umuntu. Angikholwa ukuthi akhona noma yimaphi amandla ukuthi noma yimuphi umuntu ngamunye anawo ukuphulukisa umuntu ngawo. Ngikholelwa ukuthi izinto ezimbili ezingeke zenziwe ukuthi akekho ongathithelela izono noma aphulukise ukugula. Khumbula lokho, akekho ongakwenza ngoba uJesu usekwenzile kangade eCalvary. Futhi uyakwamukela njengokukholwa kwakho siqu emisebenzini yakhe eqediwe. Uyakukholwa lokho na? Ithi amen. Niyabo wena. Manje uNkulunkulu ubeke ezinye izibonakaliso ebandleni. Okokuqala, umshumayeli. Leso isibonakaliso esihle kunazo zonke, ukushumayela izwi. Uma bekungaba yimi, uma beningeke nithathe izwi lami ngakho, lokho bekuyokuxazulula, kodwa hayi ubaba wethu. Bese-ke ubeka abanye ebandleni emva kwabashumayeli, ubeka abafundisi, ubeka abaprofeti, ubeka izipho zokuphulukisa. Lokho kusho ukuthi ukuphulukisa manje, lokho kusho ukukholwa ekuphulukisweni. Niyabo, njengokushumayela nje ngendlela efanayo, akuwona amandla okuphulukisa ngawo. Uma uzisho ukuthi unamandla okuphulukisa ngawo, kodwa-ke uwathatha eCalvary. Ngiyakholwa uma ukusho lokho mfowethu. Kokwami, uma nginephutha ngixolele, kodwa indlela engibona ngayo umbhalo ukuthi sekuvele kuqediwe. Kungaba kanjani? Umfowethu we-Christian businessman wathenga futhi wanginika leso de yakhokhelwa. wanginika yona cishe unyaka udlule ngaphambi kokuba ngiwelele phesheya kwezilwandle. Wathi Bili, udinga isudu eyami yonke yayisigugile esiphikeni, futhi wathenga wasenginika lesudi. Manje azikho isidingo sanoma ubani ozama ukukukhokhela, isivele ikhokhiwe, ingeyami ngesipho. Ingabe kunjalo na? Futhi yileyo ndlela insindiso eyiyo, futhi yileyo ndlela okuphulukiso kuyiyo. Walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yakhe siphulukisiwe thina. Ngabe kunjalo na? Manje bangaki? Ngabe bonke baphezulu na? Ya, wonke umuntu olapho na kulungile? Nifuna abanye abengeziwe noma yilokho? Awu, akunandaba ukuthi bangaki abamile thina. Lokho akuwona umqondo wakho. Into yakho ngokuthi mngane, ngokuthola umoya ongcwele uhamba phakathi kwabantu. Manje bukani nali ininikazi limi lapha, lesi yisipho sobuNkulunkulu, futhi kungukuthi nali ininikazi limi lapha phambi kwami lingesiphelele sihambe uqobo kimi. Ngikaze ngilibona empilweni yami, ngabe sizihambe tade komunye nomunye na, impela siyizo. Manje bese-ke lapha manje okokuqala nginganitshela ngeBhayibheli, lelo yizwi likaNkulunkulu laphakade nalelo yiqiniso, futhi noma yini ephambene nalokho akuyona kaNkulunkulu ngokombono wami. Kufanele kube yilokhu lesi sisekelo, lelo yizwi likaNkulunkulu kuqala. Kulungile. Manje-ke okwesibili, unabashumayeli abehla futhi bashumayele lelizwi oliqondayo futhi atshele abantu. Bese-ke okulandelayo, ubeka abaprofethi ebandleni, abaprofethi bangababoni ababona izinto kusengaphambili, futhi basho izinto ezenzekayo, futhi bonke kungomoya kaNkulunkulu. Futhi ngenkathi uJesu elapha emhlabeni kwabaqala ukufika, akazange azisho ukuthi ungumphulukisi. Bangaki abakwaziye lokho na? Phakamisa isandla sakho. Wathi, angiyena umphulukisi. Wathi, ngingi, akumina wenza imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi. Ngabe kunjalo na? Futhi Jesu wathi, ngiqinisile ngiqinisile, uJohane 5:19, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana umzimba ngingenze lutho, indodana umoya wakhe ngingenze lutho ngokwami, kodwa lokho baba ongaphakathi kimi angibonisa khona, niyabo? Futhi lokho ubaba angibonisa khona ngombono, lokho ngiyahamba ngikwenze. Ngabe yilokho akusho na? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo, kodwa lokho ebona uyise kwenza, indodana iyakwenza kanjalo. Ngenkathi ebuzwa ngokungaphulukisi bonke ezansi eBethesda, waphulukisa nje indoda yodwa ilele ohlakeni. Bekisisa lapho, noJesu wayazi le ndoda yayilapho, futhi yayikade yilapho futhi isikhathi eside kuleso simo. Ngabe kunjalo na? Bangaki waziyo ukuthi umbhalo uyakusho lokho na? UJesu wayazi ukuthi yayizobe ilapho, zobe ilapho impela. Wakwazi kanjani na? Ubaba wamkhombisa. Nakho kuhlezi izinyonga nezimpumputhe nabasontekile nabashobene nabagogekile. UJesu ehamba ebazongeza, waze wathola leyo ndoda uNkulunkulu ayemkhombise yona. Nakho la yayikhona, wathi, uzosindiswa mnumzane na? Wathi, anginamuntu ozongifaka emanzini. Wathi, umuntu uyangidlula. Wathi, thatha umbhede wakho ungene endlini yakho. Akazange abuze nakancane, wavele waxosha umbhede wakhe wawubeka emahlombe yakhe, waqala amandla aqala kufika, futhi wasuka wahamba. UJesu wahamba futhi wabashiya bonke abanye, ngoba ubaba wayengakambonisi. Niyabo? Wesifazane emthonjeni, nakho futhi wesifazane kulobu busuku okuqala ngaye. Manje buka, ungowesifazane, mina indoda. Manje asikaze sihlangane empilweni yethu. Manje ake sibone ukuthi ngabe lokhu kuwumbhalo. Manje uJesu wenyuka futhi wahlala phansi emthonjeni. Ubaba wayemthumela emthonjeni, wayengazi yilokho kuphela ikwazi. Yenyukela emthonjeni phezulu le ngaseSamaria. Manje ubaba uNkulunkulu awukholwa ukuthi usebenza kithi na? Akashongo yini ukuthi uyokwenza na? Zona kanye izinto engizenzayo nani niyakuzenza? Ukubukela lapho futhi ahlale phansi emthonjeni. Awu, lokho ubaba amtshele ukuba kwenze. Ubaba wangithumela eSan Fernando Valley eCalifornia kulomhlangano wetende. Ngiza lapha nje yilokho kuphela ngikwaziyo. Ngilapha nje. Nakho kumi wesifazane. Awu, waphuma wesifazane yokhamanzi. Ngakho-ke uJesu waya kokhuluma naye, wathi, ngiphuzise. Wathi, kulona isiko kini majuda kucela amasamariya kunjalo, asidlelani. Besaqhubekela phambili engxoxweni, beqhubeka bekhuluma, waze uJesu wathola khona impela lapho inkathazo yakhe yayikhona. Wathi, hamba ulande indoda yakho. Wathi, anginayo. Wathi, kunjalo, namahlanu. Wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Wathi manje siyazi thina maSamaria, siyazi ukuthi lapho uMesiya efika uyositshela zonke izinto, kodwa akaqondanga ukuthi wayengubani. Wathi ufanele ube ngumprofeti. UJesu wamtshela ukuthi wayengumesiya, ngabe kunjalo na? Futhi ngenkathi ekwenza lokho wagijima wangena emzini futhi watshela amadoda wathi, wozani lapha nibone umuntu ngangimi phandle lapho ngaphuma nje ukuyokha amanzi. Futhi lo muntu wangitshela into embi engiyenzayo, nanoma yiphi indlela kuzwakalisa ngayo. Wathi akuyena yini yena kanye uKristu na? Ngabe lokho kuzona isibonakaliso sokuthi uKristu wayeyoba yikho na? Manje ibandla elikhulu ngalelo suku lacabangani ngaye na? Babethi wayini na? UBelzebuli udeveli, induna yabo bonke ababhuli nakho konke okunye okubi. Kodwa wathi wayeyini na uMesiya? Wayazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya. Futhi uma uJesu Kristu enguye ezelwe namuhla naphakade, kuseyisibonakaliso sikaMesiya. Kunjalo. Ngakho-ke hhayi mina, ngiyindoda nje. Ubani? Futhi wena uyindoda nje. Abesifazane ngowesifazane nje, mina indoda. Kodwa uMesiya uJesu ovukile wathi, lezi zinto engikusesikashane izwe lingabe lisangibona abangakholwayo, kodwa nina nizongibona ngokuba ngiyoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Futhi zona impela izinto engizenzayo nani niyozenza. Ini, njengoba ubaba ekhombisa vele ulingise emdlalweni wasesiteji. Manje njengoba ngikuchazile izwe lobusuku ukuthi imibono enjengalona ingeyesibili, kanjani umbono omkhulu ilapho izibonakalisa yena, kodwa lokhu okwesibili. Manje ngizonicela nonke uma nithanda ukuba nihloniphe ngokuzithoba ngempela, futhi ngizokwenza isiphakamiso nani ngizobheka umugqa kuqala. Angikholwa nonke nina bantu, akekho kini ongaziyo, niyangazi na? Nje mina ojwayelene nami, phakamisani isandla sakho uma sisi hambi nonke ezandla emgqini omkhuleko lapho. Phakamisani izandla zenu uma sonke sizihambi. Kulungile. Bangaki phandle lapho abangenawo amakhadi omkhuleko futhi nokho nifuna ukuphulukiswa futhi sizihambi omunye komunye na? Ake sibone izandla zakho zikhuphuka noma kuphi. Kulungile, yiba nokukholwa nje. Manje khumbula uBhatimewo oyimpumputhe owayekwazi ukudonsa kukholwa ngenkosi uJesu, owesifazane wathinta ingubo yakhe. Manje uma uJesu ezofika futhi enze khona lapha okungukuthi khona lapha ngokusobala phambi kwenu ukuthi ngiyamemezela. Futhi uma uthile engafuna ukuthatha indawo yami futhi enyukele lapha, wamukelekile empopheni. Kulungile, yehla ngomugqa womkhuleko. Uma ungacabanga ukuthi kulungile futhi ngokukaNkulunkulu, awoza uthathe umbhobho, wamukelekile. Manje kodwa lapha uma kunjalo futhi ngisho iqiniso, futhi ngisho iqiniso ngoKristu, kodwa-ke uma ngikhuluma ngaye futhi ngisho iqiniso, ubophezelekile ukuba aphendule futhi asho ukuthi ngisho iqiniso. Manje-ke unelungelo lokungingabaza manje, kodwa uma enza lokho engithe uzokwenza, ukuthi uvukile kwabafileyo futhi wenza okufanayo, kodwa-ke uma ungakholwa khona-ke, kodwa-ke uNkulunkulu akabe nomuzi emphefumulweni wenu onesono. Yilokho kuphela engiyokwazi. Manje uma uJesu ezokwenza into efanayo ngalo wesifazane lapha, yena azi ukuthi asikazi sihlangane ngaphambilini empilweni. Uma ezokwenza futhi azi ukuthi uzeleni lapha, njengoba wayazi ukuthi wesifazane wayezeleni phezulu lapho, ngakho ngabe nonke ngakuvumelana kunye nanhliziyo nye, uzokholwa yiNkosi uJesu Kristu futhi ukholwa ukuthi uzokunika kulobu busuku. Lokho nje ubuzele na? Uzokwenza na? Phakamisa isandla sakho. Ngifisa sengathi nonke nikholwa ngempela beninga phakamisa isandla senu. Unibhekile. Amen. UNkulunkulu akubusise. Manje Baba wasezulwini, angisakwazi okunye engingakwenza ngalo lonke ulwazi enginalo nalo, futhi anginalutho ngaphandle kwalokho okuvela kuwe. Futhi ngiyakhuleka Baba ukuthi manje uzovele wedlulele phezu kwalezi zethameli ezincane, futhi kwangathi izingelosi zikaNkulunkulu zingangena nje eduze kulobu busuku. Ubusuku obubandayo bahlupheke isikhathi eside behlezi lapha emakhazeni, bavuze Nkosi ngokuphulukisa wonke umuntu. Siphe khona Nkosi kwangathi lobu kungaba ubusuku lapho wonke umuntu ezophulukiswa. Futhi manje Baba, thumela ingelosi yeNkosi futhi ime lapha ngasencekwini yakho ethobekile, futhi ingicobe. Mina wena uyazi Nkosi, angibazi laba bantu bayizihambi kimi, kodwa wena uyabazi. futhi ngikhulekela ukuthi uzongisiza Nkosi, futhi uzonginika zona kanye izinto abantu abazizele lapha ukuze bengazi ukuthi uvukile kwabafileyo futhi uyaphila lapha kulobu busuku, futhi uzimisele ukubasiza. Nesimo sakho sengqondo ngakubo namuhla uma uvukile kwabafileyo futhi wazifakazisa emandleni, khona-ke isimo sakho sengqondo siyafana njengoba sasinjalo ngalolo suku. Sibe khona Baba, futhi usibusise, futhi usithethelele izono zethu egameni likaJesu siyakhuleka, amen. Manje wonke umuntu akahlaniphe ngokuzithoba ngakho konke, ngikholwa ukuthi nali doko mhlawumbe elizokhulekelwa liyeni nikazini, futhi nanti elinye mhlawumbe into efanayo, futhi ngizokhulekela lawa, futhi leyo yincwadi yomuntu ngamunye kimi. Baba wethu wasezulwini, busisa la madoko ngenjongo yawo ehlosiwe egameni likaJesu ngiyakucela, amen. Manje Dade, vele uhlale ngo kulungile lokho, ungavele umnyeke ahlale khona lapho ibanga alisangene nakho. Isizathu kuphela sokuthi ngifike lapha ingenxa yokuthi ngizama ukukuhlukanisa kuzo zonke isixuku sabantu ukuze ngixhumane nawe. UJesu waze waxosha abafundi bakhe lapho wayefanele axhumane nalowo wesifazane. Niyabo, wake wayifunda indaba na? Angazi noma uke wakucabanga yini lokho, uma ungama lapho okwama khona lowo wesifazane bekungeke yini kube kuhle kakhulu lokho na? Ubuhlale ucabanga ukuthi wena kungaba kuhle kakhulu ukuba kuphela bewazi dadewethu othandekayo umi endaweni efanayo. Ahe, kunjalo uyazi njengekholwa manje ukuthi kukhona okwenzekayo. Selokhu ngijike ngale ndlela futhi ngaqala kukhuluma, wangempela umnandi umuzi thobekile ufikile phezu kwakho. Ngabe kunjalo na? Uma kunjalo phakamisa isandla sakho kubantu. Kunjalo isizathu phakathi kwami nawe, mhlawumbe awukaze usibone isithombe sakho, lokho kukhanya kuhlezi phakathi kwakho nami. Manje maduze, uma uNkulunkulu ethanda uzoba mhlawumbe usemazingeni amathathu, leli elinye izinga lingena kimi, kodwa ngomoya uyabo ukwelinye izwe. Abantu abahambile baseduze nathi, izingelosi nakho konke okunye, izingelosi zikaNkulunkulu zinkanise kulabo abamesabayo. Uyakhumbula u-Elisha ezansi Jordani, ngalokho kuzake kathi umfana ethi, oh, amabutho amaSiriya phezu kwethu. Wathi baningi abanathi kunabanabo. Wayengaboni muntu, wathi uNkulunkulu vula amehlo alensizo. Futhi ngekathi evula amehlo akhe ukuzungezela umprofethi omdala, kwakuyizingelosi zomlilo nezingqola zomlilo. Bona kwakukhona nje, khona-ke baningi abanathi kunalabo. Futhi lelo yizinga manje ngokuzalwa, mhlawumbe awusoze niyabo ubone kunjalo, kodwa uyakukholwa noma kanjani. Mkhulu kangakanani umvuzo kungakaze ababone, kodwa wakholwa. Kodwa abanye bethu bazalelwa lokho, uNkulunkulu ubeka lokho ebandleni kusukela ekuzalweni kwengane. Abaprofethi abafakwa njengomuntu, kuyisipho sokuzalwa kuwo wonke umbhalo, awazalwa kusukela ekubuntwaneni. Futhi manje ninikaze limi phambi kwami, nami uma izethameli zisengangizwa, ingelosi yenkosi ihlezi, futhi ngiyazi ukuthi ngiyazwakala ndawana thize. Kodwa uhlutshwa yi lokhu akucabangayo, ubambo oluphukile kusohlangothini lwakhe, kunesigaxo ohlangothini lwakhe noma ifindo lohlobo oluthile. Futhi kwabangelwa ukushaya kwesihlabathi into ethile emshayile, futhi kubangele lokhu kuba kwenzeke. Ngabe kunjalo na? Manje angazi ukuthi ngitheni, kodwa bekungemina engikushoyo, lokho bekungokuthile kukusho, kodwa ingabe bekuyiqiniso noma ngabe bekuyini na? Uma bekunjalo phakamisa isandla sakho. Manje niyazi ukuthi okuthile kulapha ngale kumuntu, ngabe kunjalo na? Ngokuba uyazi ukuthi lokho bekuyiqiniso noma cha, ungufakazi walokho. Futhi uma kuyiqiniso ukuthi uphakamise isandla sakhe ezithamelini ukuthi kuyiqiniso, lowesifazane emi lapha nebhayibheli libekwe phambi kwethu, niyazi ukuthi ubengeke asho okuthile okungalungile nowesifazane ngomKristu. Futhi ngaphandle kwalokho iqiniso lelo. Khona-ke yini lapha na? UJesu waseNazaretha wavuka kwabafileyo ngomoya wakhe onyakazayo. manje woza lapha dade noma ngabe bekungubani uma uJesu washo lamazwi ngikathi okokugcina kusho ngikathi ehambe emhlabeni lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo Mark 10:6 uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda manje ngizofanele ngibe yikholwa ukuze ukuthile kwenzeke njengoba nje kwenzeka ngoba nguNkulunkulu efakazisa kini ukuthi ngiyikholwa ngabe kunjalo na nawe uyikholwa noma bengingeke ngikwazi ukukwenza bekungukukholwa kwakho kukwenzile manje thina sisondele kakhulu kuNkulunkulu kwenzekani ke uma ngibeka izandla phezu kwabagulayo kwenzekani na kuyolulama manje baba wethu wasezulwini ngokulalela imiyalo yenkosi yethu ethandekayo uJesu ngibeka izandla phezu kukadade wethu futhi ngicela ukuthi amazwi akhe agcwaliseke futhi noma yini engalungile ngalowo wesifazane sengathi angaphila egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise tate hamba ujabule futhi uthokoza manje buka vele ukhohlwe ngakho uma bekuwukugula kukhona kungalungile ngawe noma uma kuyinto efunwa ngomunye umuntu noma ngabe bekuyini vele kukhohlwe konke ngakho kugcwele yonke indawo vele uhambe udumise uNkulunkulu ngakho niyabo kuzolunga amen
Oh,
uyamangalisa ngiyazi ukuthi nicabanga ukuthi ngiphambene kodwa anginjalo qhabo qhabo ngiphila kakhulu
just have faith all right is let the lady
kulungile yebo nokukholwa nje kulungile ngabe inenekazi yalize liphumele lapha woza ngaphambili ngqodade manje ngicabanga ukuthi mina nawe sizihambi futhi komunye nomunye asinjalo na mina nawe ndawonye sishiyana ngeminyaka onyakeni futhi sinjalo kodwa sinenkosi uJesu efanayo asinayo yini dadewe wethu na manje angikwazi angikazi ngikubone kodwa uJesu wazi konke ngawe futhi nifundile ebhayibhelini lapho emuva etestamenteni elidala abaprofethi bakwenza lokho futhi uNkulunkulu wethembisa into efanayo nomkhulu kunabo bonke abaprofethi nayo yonke inkosi nenkosi nomfundisi wabo kwakunguJesu ngenkathi lapha emhlabeni wavele wenza lokhu njengokuthi into efanayo kuphela okukhulu wasuka uhamba wayesethi zona kanye izinto ezifanayo ngizenzayo nani niyakuzenza kuze kube sekupheleni kwezwe ngakho-ke ngujesu nje ebandleni lakhe kunjalo na uma kunjalo manje angazi futhi bengingekwazi ukukuphulukisa uma ugula angazi kodwa uma ugula bengingekwazi ukukuphulukisa ujesu uzodingeka ukuphulukise ubengeke na futhi kodwa uzokwenza uma uzokukholwa manje yena nje ngokwazi manje kuba ke ubemi lapha nalesudu enza umfowethu Gardner ukuba angiphe yona na manje ukuba ke ukuba ubemi lapha egqokele esudu manje bengeke athi manje woza lapha ngizokuphulukisa qhabo bengeke akwenze lokho uma ebengenza ubeyodingeka abuyele ezwini lakhe ubeyothi mntwana wami awukholwa ukuthi ngakwenza lokho ngikathi ngifa eCalvary ngathe ngakuphulukiswa kwakho na ubuyothi yebo nkosi khona ke ubeyothi ngokukholwa kwakho khona-ke makube kuwe ngabe kunjalo na noma ukuba ke ubaba bekungenzeka ukuba ambonise futhi amtshele ubengakwenza angahle akutshele ukuthi yini ebingalungile ngawe noma ukuthi lokunye njengalokho ubengeke na angahle akwazi ukwenza lokho kodwa yilokho kuphela abengakwenza manje yena yileyo nto efanayo ayiyo kulobu busuku esebenza nje ngezidalo ezingabantu manje ukholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi impela uzokuphulukisa ukholwa ukuthi uzokwenza awunjalo wena mama na ukholwa ukuthi uzokuphulukisa na impela uzokwenza sengathi uNkulunkulu angangisiza ukuba ngenze ukuthize ukuphakamisa ukukholwa kwakho ngibona into eyodwa owesifazane uma izethameli zisangilalele kukhona isithunzi esizungeze owesifazane
That is right.
Ukhula kakhulu kakhulu nenkathazo entsweni yakhe kunjalo futhi lowo ngumdlavuza entsweni.
And she also has arthritis.
Kanti futhi unesifo samathambo ngoba ngiyambona akakwazi nokunyekaza nhlobo ngezinye izikhathi. Umbono ubonakala ufiphala lezo zinto ziqiniso nokho azinjalo na ziqiniso.
Do you believe now?
uyakholwa manje na owesifazane ungumahluleli umbono obubonakala uthi kufiphala umzuzwana nje ake ngikhulume naye futhi ukwenzela nje ukuxhumana komphefumulo wakho dade manje uyangibuka nje umzuzwana kubonakale ngathi kukhona akufunayo ngikubona ngendlela thize uzama ukunyakaza noma ukubheka noma qabo kumayelana nengalo yakho kwenye yezingalo zakho ekhwapheni lakho unendawo ingalo yesokunxele uJesu angakuphulukisa lokho futhi uyakukholwa lokho na yisimila okuyithumba futhi singaphansi kwengalo yakho yesokunxele ngqo kodwa uJesu Kristu angakuphilisa uyakukholwa lokho na woza lapha-ke yiba nokukholwa manje singakhuleka na baba wethu yasezulwini ngibeka izandla phezu kwalo wesifazane futhi ngikhulekela ukuthi njengoba ubhatimiwe inkumbuthe wayemi lapho futhi wathola ukubona kwakhe sengathi naye nkosi angamukele ukuphulukiswa kwakhe nala mathunzi okufa asuswe kuye kwangathi angahamba futhi aphile ngikhulekela lesi sibusiso kudadewethu egameni likajesu kristu amen uNkulunkulu akubusise dade hamba uthokoza futhi ujabule futhi ubonga uNkulunkulu futhi uphile kulungile sizihambi komunye nomunye ngiyacabanga dade futhi kodwa uNkulunkulu usazi sobabili akanjalo na uyasazi sobabili manje uma bekukhona noma yini ukuba benginohlobo oluthile lokuphulukisa noma okuthile okokuqala uma ngisho lokho bengiyoba nephutha bengiyobe ngingekho ngokomphalo kodwa uma ngikwenzile sithi ukuba bengikwenzile futhi uma bengingudokotela futhi ngazi ukuthi yini ebingalungile ngawe futhi ke bengingeke ngikwenze bengiyoba ngumzenzisi yebo mnumzane ukuba bengingakusiza futhi bengingeke ngikwenze kodwa into kuphela engingayenza njengoba eyongitshela futhi lokho okokukholwa ukukholwa kwakho kukhona okwenzekile ngaleso sikhathi manje wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela kukhona obekhuleka nakho makabonga uNkulunkulu ngiyabonga dade ngokukhuleka ngiwuzwile umkhuleko wakho lo Jesu wakwenza futhi isifo sakho sokuqubuka kwesikhumba sizokushiya manje uhlezi khona lapho nesandla sakho siphakeme kanje umama lapho uhlezi nesandla sakho siphakeme manje wena yebo ungahamba uqhubeke ngendlela yakho manje uthokoza uzwile umkhuleko wakho ngiyabonga dade ngokukholwa kwakho kuNkulunkulu amen akamangalisi dade na ukukholwa kwakho kwenza lokho manje khuleka futhi yiba ukhuleka dade nonke yibani nje semkhulekweni
now the lady being a stranger to me now
manje ininikazi lisi ihambi kimi manje ngizokhuluma nawe nje njengenceku yakhe kulokhu kuhamba ezethameleni kukhona ukukholwa okuvela laphaya uyabo kwezinye izikhathi angazi ukuthi kuyini ngifanele ngenze njengoba esho lapho umoya wenkosi uqala kuhamba ngifanele nje ngihambe njengoba uhamba nami uyabo konke kuyinto ngi nango la ikhona phezu kwesifazane onokwethuka ngempela ehlezi khona lapho futhi umyeni wakhe uncike kuye usushwa yisibhono futhi bobabili bakhulekele ukuphulukiswa ngabe kunjalo na ngiyindoda nomfazi ngilibone nobabili ekamelweni lilodwa ndawonye kulungile bekani izandla zenu phezu komunye nomunye baba osezulwini egameni likajesu kwangathi bangaphulukiswa ukukholwa kwabo kose kukuthintile futhi kwabiza lokhu ukuba kwenzeke egameni likajesu kwangathi bangaphulukiswa amen uNkulunkulu anibusise mfowethu nodadewethu othandekayo ukukholwa kwenu kwenze lokhu ukukholwa kwenu kuphela uma nje ungakholwa hohe akamangalisi na kukhona enye indoda enenkosikazi ehlezi khona emuva lapho nowesifazane uhlushwa yisibhono uhlezi emgqeni ngonabo futhi indoda inenkathazo yokuzwa kanti futhi inemizoko futhi basezingane ngo phezulu esintombini lapho owesifazane nowesilisa nikhulukisiwe nobabili uJesu Kristu uyanenza. Uyangizwa manje? Awungizwa mfowethu na? Izindlebe zakho ziyavuleka makabonge uNkulunkulu. Nakho-ke inkosi yethu uJesu ngobubele bayo obukhulu ekulezi lapho enokukholwa yini eyenza lokho na?
The same faith that was in blind Bartimaeus. You all are to believe.
Ukukholwa kufanayo okwakuku Bartimaeus impumputhe benifanele nikholwe nonke.
It's hanging over the lady in the stretcher.
Mulenga phezu kwenenekazi ohlakeni ngiyazibuza ngokukholwa kwalo. Ngikhule kakhulu isimo sofuba line-TB isifo samathambo kunjalo akunjalo nenekazi elise elincane wena kunjalo mama uma nje ubungakholwa kuphela futhi ungikholwa ukuthi ngikumprofeti kaNkulunkulu. Ngokushesha nje lapho lenkonzo ziphelile thatha lowo mbhede omncane futhi umise futhi uqhubeke uye ekhaya yiba nokukholwa kholwa.
Now lady, just a moment to you. I'm sorry, I just have to move the way it moves.
Manje nenekazi umzuzwana nje kuwe ngiyaxolisa ngifanele nje ngihambe ngendlela okuhamba ngayo. Ningahamba hambi muntu niyabo wena ingelosi enkosi ingokukhanya yinseke umlilo niyabo ukukhanya nje ukukhanya okunjengesi marigadu kuvuta futhi kuyanyakaza nawe uyanyakaza ngezinye isikhathi yithi umphefumulo womuntu nonke ngokufanayo ningaphansi kokulawulwa futhi uma unyakaza futhi ngiyazi nje lapho umgxeki ehlezi khona ngiyazi lapho amakholwa ehlezi khona ngifanele ngibhekisise ncamashi nje lapho lokho kunyakaza lokho ukungqubuzana kusempilweni yomoya. Ehe,
I hear it. Looks like that you can see that. I see blood.
Manje lapha kubukeka sengathi uyakubona lokho, ngibona igazi livuza. Kuvela kulowo muntu ohlezi khona lapho ocishe imigqa emithathu emuva ehlezi lapho kunegazi elivuzayo eliphuma emaphashini kunenkathazo ukuconsa kwegazi. Yebo mnumzane.
Have faith.
Manje yiba nokukholwa ungangabazi kodwa kholwa noJesu Kristu uzokuphilisa.
Thou canst believe, all things are possible. Now, do you believe, sister?
Uma ukholwa zonke izinto ziyenzeka. Manje uyakholwa dadhe na? Indoda ehlezi imgonga kulolu hlangothi ngaleya ihlushwa inkathazo esinye ihlezi khona emuva lapha ethi ukungibheka. Indoda ethi ukuguga, uma ungakholwa mfowethu othandekayo izokushiya futhi ingaphinde ibuye futhi.
I trust to God that you have your faith and believe with all your heart. You shall receive what you've asked for.
Ngethemba kuNkulunkulu ukuthi unokukholwa kwakho futhi ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzokuthola lokho okucelile kuyamangalisa.
Now the lady, I'm sorry, such I see some great high mountains coming up before me.
Manje eninikazi ngiyaxolisa dadewethu, ngifanele nje ngibona izintaba ezinkulu eziphakeme zenyuka phambi kwami, izintaba ezinkulukazi zineqhwa yonke indawo kuzo.
Or you're here for somebody else, and that person lives just at a mountain.
Oh, uzele umunye umuntu lapha futhi lowo muntu uhlala entabeni nje iDenver, Colorado.
And that is a man.
Futhi lowo yindoda futhi iyisihlobo esithile kuwe futhi indoda engasindisiwe ayiyena umKristu kumnyama nxa zonke endodeni futhi ike yaba ibe sohletshenela uthile lwesibhedlela futhi yaba nokuhlinzwa kobuchopho futhi balimaze imizwa futhi yona imizwa yokulinganisa ayikwazi kuhamba, uzama kure, ayikwazi ukusetha noma ukuqhubeka kanjalo futhi umlamu wakho kunjalo impela.
Now that handkerchief that you wiped the tears from your eyes with, send it to him in the name of the Lord Jesus, and may he be made well.
Manje lelo duku osule ngale zinyembezi emehleni akho lithumele kuye egameni lenkosi uJesu futhi sengathi ingaphiliswa ngokuba.
Just have faith, don't doubt.
Yiba nokukholwa nje ungangabazi, kholwa futhi uzakwamukela.
If you can believe, you will receive. The Bible said that you would.
Uma ungakholwa uza kwamukela iBhayibheli lathi uyokwenza. Ngilokhu ngibona owesifazane waseSpain emi phakathi emoyeni khona lapha ndawo ngikwazi ukuthi kukuphi. Ngakho-ke ngiba ukhuleka nje noma ngabe ukuphi ungase ngisho ube ngemuva kwami angazi. Kodwa ngicela uhloniphe ngokuzithoba futhi uhlale uthule imizuzwana embalwa nje.
Oh, what a wonderful Lord Jesus we have. How good.
Uyeka inkosi uJesu emangalisayo esinayo muhle kanjani uligugu kangakanani wenza zonke izinto kahle. Manje uma ngingathola ukunaka kweninikazi elincane lapha elimi phambi kwami, dadewethu ungakhali izinyembezi, uyabo uBhatimewu mhlawumbe wakhali izinyembezi.
But if you have need of anything,
kodwa uma kukhona okudingayo uJesu lapha ukuze akuhlinzeke konke okudingayo. Manje ngingumfowenu futhi bengizokutshela iqiniso kuphela dade, futhi uyazi ukuthi angikwazi noma angazi lutho ngawe. Uyakwazi lokho, ngabe uyakwazi dade na? Kodwa ungekhole yini ukuthi ngikhulume iqiniso ngeBhayibheli na ukuthi uJesu unguye izolo namuhla naphakade? Kuba ke ubumi ebukhoneni bakhe na ubezokwazi ngawe lokho ubaba abezokwembula kuye? Ngabe kunjalo na? Owesifazane wathi lengubo yakhe kuphela akakwazanga ukukusho ubaba aze ukuba wayesemkhombisile. Wathi njengoba nje ubaba engikhombisa lokho ngiyakwenza. Ye, ukukhola kunyakazayo kumangalisayo kanje pho kulezi zithameli. Wo, uma wena lapho sekuyambile lapha amaviki ninabantu nizothola ukuthi niphilile, niyaphulukiswa. Angikwazi nje ukukubiza kukuyo yonke indawo, kubukeka sengathi nje ngiyaqalaza futhi nje konke kuyakhanya kuphume ngaleyo ndlela. Bese kuthi ke ukukhola kunje uyaphulukiswa, uzokuqonda. Mhlawumbe bhekani nje futhi nibone belose uma abantu benu bengezi banitshele ukuthi yibona bona owaphulukiswa lapha, futhi wayengekho ngisho iduze, akekho owakhuluma nabo noma lutho. Bayaphulukiswa noma kanjani, awukwazi ukukubiza lapho sekukuningi manje.
So maybe with our sister here,
ngakho-ke mhlawumbe nodadewethu lapha une, ngibona inkathazo ethile yomphimbo wakho, nenkathazo yomphimbo. Kunjalo futhi unovalo kakhulu, uphatheke kabi futhi usanda kuba nokuthile kusanda kwenzeka kuwe njengokuhlaselwa yinhliziyo. Ube nokuhlaselwa yinhliziyo muva nje futhi kukushiye ubuthaka ngempela, futhi unokwethuka. Woza lapha. Baba wasezulwini othandekayo, umqalisi wokuphila nomnikezeli waso sonke isipho esihle, thumela izibusiso zakho phezu kwalona incekukazi yakho ethobekile Nkosi, futhi uyiphulukise futhi uyisindise ngokuphelele. Ngiyacela egameni likaJesu indodana kaNkulunkulu, amen. Manje hamba ungangabazi lutho dadewethu, ubusiswe nguNkulunkulu manje, futhi ngicelile futhi ngikwela ukuthi ngiyakujola ngikucelayo. Awukukhona lokho na, kwena-ke hamba ukubiza futhi uzokuthola lokho ucelile, amen. Iba nokukholwa kuNkulunkulu. Uyakholwa na? Manje ngicela ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngingabe mina, yebo sengilethi mhlawumbe. Kulungile umzuzwana nje, wonke umuntu ngempela ngizama ukusebenzela wena uNkulunkulu kuwe, uma uzothula nje futhi unganyakazi umzuzu. Ake ngikhulume nalo wesifazane lapha, ngabe ilesi isiguli mnumzane na? Inkosi ibusise nenekazi. Ukhuluma isiNgisi na? Lokho kuhle kakhulu. Manje uyabo, lokhu kufanele kuhlonipheke ngokuzithoba kakhulu. Wena uthi futhi Branham, lokho kuhlangana ngani nakho na? unqaba uJesu ngesikhathi ephulukisa umuntu wamkhipha esixokweni bamkhiphela ngaphandle komuzi wamkhulekela ngabe kunjalo na futhi ngesikhathi lapho indodakazi kaJayiri zifile bonke abantu babekhala izinyembezi futhi beqhubeka futhi wabakhipha bonke ngaphandle kwendlu ngabe kunjalo na niyabo yebo lokhu wena indlela onyakaza ngayo isenzo sakho niyabo ukomunye umhlaba wo ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke ngifisa sengathi ungavele wemukele inkosi yami uJesu manje nje uzobona enye yezinto ezinkulu kunazo zonke owake wazibona empilweni yakho kodwa akholwa nje manje nango wesifazane mhlawumbe ungowasespain angazi kodwa uNkulunkulu uyamazi angimazi uma uNkulunkulu ubaba wethu esezulwini ezokhuluma nalo wesifazane ngomoya ongcwele sebenzisa nje izindebe zami njengoba ngizithe oba kuye futhi angazise ukuthi lo wesifazane wasespain uzele ini lapha ngabe nonke ngesikhathi esisodwa nithi lokho kuzongixazululela khona nya ngizokwenza khona manje khona ke ngikholwe yinkosi uJesu Kristu futhi ngimemukele uzokwenza na kulungile kona ke singaba nomkhuleko futhi wonke umuntu uzophulukiswa uzovele ukuphulukisiwe ngiqonde ukuthi kwamukele niyabo njengoba ukwamukela yilapho sikwazi khona
All right, Sister May, the Lord Jesus Christ.
Kulungile tetewethu sengathi inkosi uJesu engakupha khona wena waseSpain nami uMarish neminyaka wehlukana na nakho konke asazani.
But Jesus knows us, that's he knows all about it.
Kodwa uJesu yasazi akunjalo na wazi konke ngakho.
You have a nervous condition, a stomach trouble. That's right.
Une isimo sokwethuka inkathazo yesisu kunjalo inkathazo yeso lakho futhi.
That's true. You're not from right here.
Uqiniso lelo awuveli khona lapha awuveli kulendawo.
No, you're from another place.
Kabo ungowa kwenye indawo ebizwa ngokuthi El Monte eCalifornia ukuthi ize ngaleyo ndlela kunjalo.
And your name is
Naomi. Futhi igama lakho uNaomi kunjalo umo isibongo sakho futhi inombolo yendlu yakho u502 inde fana no Mulhall Street kunjalo. Ngabe kunjalo na?
How you return well. Jesus makes you well.
Manje phindela uphila uJesu yakuphilisa.
Oh God.
Oh uNkulunkulu wena Musa ngiyakhuleka ngegama lika Jesu.
Are you believing?
Niyakholwa na? Umzane uyafuna kuhamba uyodla isidlo sakho sakusihlwa na awu hamba uyozitholela emnandi hembeke enkulu futhi ile inkathazo yakho yesisu ikushile. Amen. Hamba wenziwa. Woza ungalokothi uhlinzwe ithumba selivele lisekho vele ugijima endleleni yakho uthokoza.
Let's say praise the Lord.
Ake sithi mayibonge inkosi umoya ongcwele lapha uma nje ungakukholwa kuphela yilokhu ke yilokhu okudingekayo ukuze ukwenze uma uzokukholwa inhliziyo ngeke isakuhlupha qhubeka nje uhamba futhi uthokoza futhi ubonge uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nomphefumulo wakho asithi mayibonge inkosi uma ungaba nokukholwa umuzi oxakile lapho ngisho ngaleyo nkathazo yesisu ngaleyo ndoda bekungenjalo na manje hamba wenze okufanayo yidla isidlo sakho sakusihla ekameli likaJesu.
Do you believe out there? Do you want to be healed?
Niyakhola lapha ya niyafuna ukuphulukiswa nonke khona manje na kulungile khona ke yenzani lokhu khothamisa ikhanda lakho umzizwana nje manje phinda lomkhuleko kuleko umkhuleko engiyushoyo.
Dear Heavenly Father, I now believe.
Baba wasezulwini othandekayo manje ngiyakholwa ukuthi uJesu indodana yakho
has risen from the dead. And has forgiven my sins.
Uvukile kwabafileyo futhi wathethelela izono zami futhi waphulukisa ukugula kwami ngiyakwabukela khona manje.
I believe that you're here in spirit.
Ngiyakholwa ukuthi ulapha esimweni sikamoya wenza izinto ezifanayo wazenza ngenkathi ulapha enyameni.
And I accept you as my healer
futhi ngiyakwemukela njengomphulukisi wami ngisize inkosi ukuba ngingabe ngisangabaza manje thulani njengempela, hlalani nivaleleke phakathi noNkulunkulu, gcina ikhanda lakho likhotheme, lowo ngumkhuleko wakho.
Now just by faith look to him.
Manje ngokukholwa nje bheka kuye ngamehlo okukholwa manje namehlo enu enyama evaliwe bhekani kuye.
Just imagine there he stands right there by your side.
Bhekani ngeso lengqondo nje nangu emile khona lapho eduze kwakho izingalo zakhe zelulekile. Manje kunento eyodwa kuphela yokukuvimbela ukuba ungakwemukeli khona phezu kwakho ngo kulenga ithunzi lemnyama lowo nguSathane ongabazayo ezama ukuthi awu nginga okunye ukuthile. Manje ngizokukhuza lokho kungabaza leyo nto eyenza ungakwenza ungabaze lowo ngumkhuleko wami manje. Hlala uzivalele ngaphakathi noNkulunkulu ngenkathi ngisakukhulekela. Ukholwa ukuthi amandla kaNkulunkulu okuphulukisa ngena kuwe ngokukholwa okungokwakho khona manje. Amandla kaNkulunkulu aphulukisayo ngena kuwe ngokukholwa ukuthi uyawemukela. Yonke imidlavuza iyaphuma, inkathazo yesisu iyahamba, inkathazo yabesifazane iyahamba, zonke izifo ziyahamba.
Now, Heavenly Father, they have confessed. They have brought their
manje baba wasezulwini bavumile balethe inkinga yabo kuwe futhi manje ngibaletha kuwe futhi manje leli dimoni lokungabaza eliyolenga phezu kwabantu eliyobabangela ukuba bangabaze.
Satan, you have lost the
Satane unqotshiwe empini iminyaka ubuloku uvalele isintu sivalelekile ngokungabaza kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe usithumelele ukukhanya.
And you are the deceiver and you're exposed.
Futhi wena ungumkhohlisi futhi udaluliwe futhi awunawo amalungelo omthetho. UJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wakuhundula eCalvary konke wako waba nakho futhi uyajusa kuphela. Futhi sibiza isandla sakho ngegazi likaJesu futhi ungeke usasenza singabaze. Ngakho-ke uma kulaba bantu futhi usuke kubo futhi uqoqe konke kuleli tshabenakele kulobu busuku. Uyakuyala egameni le uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo ukuthi wonke ukungabaza kuyasuka kuwo wonke umuntu noJesu Kristu uyabasindisa ngokuphelele.
For the glory of God, I ask this in Jesus' name, and Satan, you are rebuked. Come out of man.
Ngicela lokho egameni lika Jesu futhi Satane uyakhuzwa phuma kubo.